Thixo omkhulu nonamandla onke uThixo owenza zonke izinto ngamandla omoya wakhe waze wezisa uYesu Kristu unyana wakhe okuphela kwamzeleyo owasifela ngesisa thina boni olilungisa efela abangemalungisa ukuze sixolelanise sibuyele kobudlelwane bungummangaliso sinabo kwakhona noThixo njengokuba sifundisiwe kwilizwi eliyintsikelelo ukuba sasinobudlelwane naye kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ekumemeleleni kunye kwamakhwezi okusa beduma bonke oonyana bakathixo kude le ngaphambi kokusekwa kwehlabathi sazinjani ukuba ngoko kwakungekho xeshanye apho yathi yaxhelwa khona imvana apho ngethuba wathi uThixo ekucingeni kwakhe okukhulu wasibona siduma sivuya kusindiso lwethu olungoYesu kwaye ngokuhlwanje sifumana nje incasa yangaphambili yolu zuko olungcwele uyakutyhilwa ekuzeni kwakhe kwesibini konke ukugula nosizi kuya kupheliswa ngoko siya kuba nomzimba ofana nomzimba ongowakhe wokuqaqawuli kuba siya kumbona njengokuba enjalo apha njengokuba sikhangele izandla zethu zivuthuluka iinwele zethu zijika zisibangwevu amagxa ecuthana siyaqonda ukuba singabantu ababhubhayo kwaye sisindise eluthulini apho sithobele khona ngokwiintloko zethu nalapho sivela khona kodwa Nkosi Thixo kanye ngokuqiniseke njengokuba unguThixo wenza isithembiso sokuba sakuvuswa kwakhona ngemihla yokugqibela kwaye siyakholwa iloo nto ngokunyaniseka sinyinokholo lwethu ngokuhlwanje ebusweni bakho sisiza sinobuganga athi uYesu masibe nako ukuze senze oko kungekho phezu kwanto ithile ilungileyo siyenzileyo kuba ukho nto ilungileyo siyenzileyo koko siza ngokuzithoba sibanga ukuba bobethu obutyebi ngenxa yobabalo lwakhe olwabelwe thina ngoko ke siza sicela ukuba usisikelele ngokuhlwanje ekuzisweni kwelizwi kuba kubhaliwe ukuba umntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo kwaye makhe kuthethwe umlomo kaThixo ngokuhlwanje makafike amazwi kwaye lingangangena nzulu ezintliziyweni zethu baphulaphule sizaliswe ngumoya wakho nobukho bakho kuba sikucela egameni likaYesu amen
today and yesterday last night rather
namhlanje nayizolo phezolo xebe namhlanje besithetha ngengongoma kuqala kuyinika inhloko kutheni na singelilo nje ihlelo kwaye siyenze yangcwabalala kangako ke ukuba kutheni na singelo hlelo nje nokuba kutheni na singakholelwa nje emahlelweni
because we find it in the Bible that
ngokuba sifumanisa eBhayibhileni ukuba amahlelo akazange amiselwe nguThixo amiselwa ngongendawo sayiqondakalisa ngeBhayibhile nokuba kwathi ngamahlelo kweziswa imposiso ngoku oku sikuthetha ukuze silungise nokungenisa lo mnquba kubudlelane ngelizwi eliyintsikelelo likaThixo ukuze amathemba ethu angakhelwa koko kuthethwe ngamahlelo okanye oko kuthethwe nayiphi na indoda akhelwe koko inkosi uThixo yakuthethayo kwaye ngaloo ndlela kuphela esinokuthi silungiswe ngokukuko nakusasa nje bendinezihlanu ndiyakholwa izicatshulwa ezihlanu ezize ngehlelo ekungathethwa ngazo ngokupheleleyo eBhayibhileni athi amabandla aboProtestanti aqubude kuzo akhona azifundise njengemfundiso laa nto inye unina olwenyukazi ibandla lobukatolika liyishumayelayo yaze yaphumela kwibandla lobuProtestanti kwaye siqubuda kwakuloo nto inye ichasene nayo nandawo nina kwilizwi likaThixo ihlelo lokuqala lenkonzo siye salikhangela ngale njikalanga kwimbali yoobawo basenaisin yebandla lasenaisin emva kokufa kwabapostile apho kwavela loo nto yoobawo basenaisin baza baqhubeka isithuba seminyaka ithile amakhulu amathathu anama25 eminyaka ekugqibeleni yaye kutsho enicea efrance apho bathi banephunga elikhulu lasenaisin kwaza phakathi apho baqulunqa ezifundiso lithe ibandla lobukatolika lanazo ngoku ukuze zidluliselwe ezantsi kumaprotestanti kwaye nje ngokuba bendithilo ekufundiseni kusasa nje ngasinye kwezo zigaba zebandla ukusuka apho ukuya kwezo sigaba sebandla laseTesalonika ishumi elinesihlanu namakhulu eminyaka ezigaba zobumnyama kwakungekona linye ithuba apho akhe wathi nisenalo igama lam ukuze ke kweli icala babengasekho kukristu beza bephuma ngegama lehlelo lenkonzo ubukatolika uluther wesley baptist oorhabe konzo kamoya kuhla kodwa nje phambi kokuba sivalwe isigaba wathi ndimise ucango oluvulekileyo bona kwaye eso sisigaba esikholelwa ukuba sikuso khona ngoku isigaba somnyango ovulekileyo phakathi kokuphuma kokugqibela kwebandla laselawudike kwaye kungamakhulu amathathu anamashumi-amabini anesihlanu eminyaka kanye emva kwebhunga laselawudike kwaye apho bathabatha baqulunqa ezimo ezinjengokufefa ukugalela iimbhaptizo zobuxobi umoya oyingcwele wobuxobi nazo zonke ezinye zezinto bathi bazithabatha ukuze kuthi xa uluther engumpriste ephuma kwibandla lobukatolika weza nazo ezi zinto kwaze kwaphuma apho uswingli kwaphuma ucalvin ucalvin kwaphuma uwesley o konke ukuhla bathi gholo ukuzisa ezo mfundiso behle nazo kwaye angathini uthixo ukulikhokela ibandla lakhe ngelithuba belandela indlela angazange azizise nokuzizisa kwabakhokelelwe kuzo kwaye khumbula kwisityhilelo sahluko shumene sixhenxe sifumanise umfazi ngoku la mazwi acacile abhalwe ebhayibhileni ngoko ndiqikelela ndinokwathetha ithe lo mfazi waye elihenyukazi loo nto ithetha ukuthi ngumfazi okudumo olubi ukuba ufanelwe kukuba abe utshate nomyeni wakhe waze wenza imibulo nehlabathi kwaye wayengunina omahenyukazi ngoko wayenentombi kwaye ngokwemoya yezomi womhlaba siye sayizoba ukuba ikho iphaya kwaye apho mna ngokwam ndiyibona esibhalweni ndiyibona imfundiso yakhe nayo yonke into ndiyakholwa ukuba inkosi ibeke ngokucacileyo emgqeni ukuze kungabikho nanto iyenye ngaphandle kokuba ilibandla lobukatolika yiloo ndlela kuphela enokuba yiyo wazala ntoni ke amabandla obuprotestanti ngokuqinisekileyo wenza njalo kwaye esandleni sakhe wayenendebe yewayini yobuhenyu bakhe kwaye wayinika okumkani bomhlaba kwaye wayengumlawuli phezu kwehlabathi lonke xa sithetha ngokomoya kwaye injalo kanye loo nto akukho nto yimbi khangela masisibuyele emva kudaniyeli sifumane umfanekiso oqingqiweyo ukhangela la mfanekiso oqingqiweyo intloko yegolide ubukumkani basebhabhiloni isinyithi okanye isilivere umedi peresi isinyithi ualexander omkhulu njalo njalo nobukumkani bamagrike kuze iindawo ezilawula ngobukumkani bamaroma impuma nentshona yaseroma iinyawo ezimbini wayeqaphela kwezi zikumkani zilishumi zona zithe zaphuma kanye kwezampondo bezithetha ngazo kusasa nje kubo ngabunye kobukumkani bolishumi bathi bavela kwakho intsimbi ixutywe nodongwe intsimbi iphuma emlenzeni nto leyo yayiyiroma kwaye kukho umpe oburoma obuxutyiweyo kuse sonke isizwe esiphantsi kwezulu ngenxa yebandla lobukatolika injalo kanye loo nto kwaye loo nto yayingaxubeki nandawoni na kwaye babeye batshatiselane omnye nomnye ibhayibhile yathi bayakwenza njalo kwaye bakhangele namhlanje umfana wakho uhamba nentombazane umkatolika ngethuba besiya kuya emtshatweni kunyanzelekile ukuba bathembise ukuba baya kubakhulisa abantwana babo ngobukatolika yabona ngokutshintshiselana yabona kukuze kwaphulwe amandla enye le kodwa yintoni na ibhayibhile ibanga ukuba yonke loo nto ibubuhenyukazi ngoku uza kwenza ntoni kunjalo nendlela ezithe ngayo izono zabantu zibe ziyakuvelelwa sibuyele emva kwideuteronomy ukubonisa ubugqakhwe bomntwana umntwana ongumgqakhwe wayengenako nokungena ebandleni lenkosi izithuba zezizukulwana ezilishumi elinesine ngoko kwakuphantsi komthetho kwaye ukristu weza kwandisa loo mthetho ingaba iyenkulu kangakanani ngoku kwaye kwenzeke ntoni kwaba yintoni ndonakele kwaba baphaphazela esitratweni ngoku namhlanje abafazi bancinane bancanca izigarethi benxibe ezimfutshane abaphaphazeli abanqothula inwele njalo njalo yintoni ndonakele kubo ngenxa yokuba unina wabo wenze ngolo hlobo kukuvelelwa bubugwenxa ukusuka kwisizukulwana kuya kwesinye kuyiloo nto kanye sinantoni ke sifikelele kwindawo yimfumba nje obubhutyubhutyu besono naso isizathu sokuba uthixo avelise irashiya phaa phesheya iphethe isikhuhlumbi se-atom ukuze ilitshayele njengokuba unjalo umkhukula kanogumbe ekuveliseni kwakhe ngokuqinisekileyo uyenzile loo nto kwaye ibhayibhile itsho irashiya ilizwe elingenabukristu njengokuba benjalo abangakholwayo ngokuqinisekileyo lidlala indima ezandleni zikathixo onamandla onke kanye njengokuba ukumkani nebhenetsare wayeza kutshabalalisa uisrayeli ngenxa yokuba basulelayo kuhamba nothixo irussia ivelela kanye ukuphindezela abangcwele kwibandla lobukatolika ngenxa yegazi elathi lalichitha labangcwele ibhayibhile itshilo iza kuyithabatha yonke loo nto ngoko kukhangela apha uba unina wayeyintombazana eculayo nonina khulwayo nonina engumphaphazeli lintondona namhlanje lingozihluba impahla we-rock and roll.
What's her children going to be?
Abantwana babo baya kuba yintoni ke? Waye wena uthi ingaba uThixo uyayenza loo nto? Ewe mhlekazi, uThixo buvelela kwigwenxa kwabantwana kwisizukulwana ukuya kwizizukulwana ezilishumi elinesine. Waye ukuba uKristu weza kuyandisa loo nto singathi ikhulu lesizukulwana okanye amakhulu amahlanu ezizukulwana, ngoba wathi kumanyange neva ukuba kwathiwa kwixesha lamanyange uze ungabulali. Mna ndithi umntu ofumana amqumbele umzalwana wakhe kungekho sizathu usele ebulele. Nivile ukuba kwathiwa kubo akwamaxesha amandulo uze ungarhexezi. Emna ndithi okhangela umfazi aze amkhanuke usele emkrexezile. Wayenza ukuthini ukwandisa? Ukuyenza ibe nkulu ngokuphindaphindiweyo. Ukuba phantsi komthetho yelishumi elinesine lesizukulwana iyakuba lithuba elide kangakanani kwaloo nto inye namhlanje? Waye abafana namadoda akubudala uphakathi namadoda atshatileyo akasazihloniphanga izifungo zawo zomtshato, ngoba bathatha nje abafazi bahlale nabo naphina kanye njengezinjanje eziphantsi. Inja ingcono ngentlonipho nokuziphatha okungcono kunoba abantu abaninzi benako. Waye ndiyazi ukuba loo nto ibukhali kakhulu, kodwa yinyaniso leyo. Ngoba kwaye amabandla aqhubekeka ukuya phambili angathethi into ngaloo nto, ngoba enza njengokuba unina wawo wenzayo. Amabandla ayidle ilifa loo nto. Uba ibandla neli bandla lobuprotestanti liphuma kwibandla lobukatolika, izono zebandla lobukatolika zivelele phezu kwamaprotestanti. Ngokuqinisekileyo kunjalo, ngoko imbiza ayinakuyigxeka iketile, inyaniso kanye loo nto. Ngoku sifumanisa ukuba kwaye esibhalweni sifumanise, kwaye andikhange ndibone phepha lasaziso etafeni apha ngokuhlwanje. Ndathi ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakhawumisela khona ihlelo. Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakhawumisela khona umshumayelo womfazi. Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakhawumisela khona ukufefa. Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakhawumisela khona ukugalelwa. Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakhe wanaye nabani na obhaptizelwe egameni loyise nyana moya oyingcwele. Zifumane ezo zinto nangoko siqhubela phambili sizenza. Yinto esoloko ikhona nje ebandleni. Ngoku ndathi indlela yenu isizathu sokuba singabi ngawo amabhaptizi kungokuba sikholelwa ekubhaptizweni egameni lenkosi uYesu Kristu. Akukho namnye owakha ibhayibhile emabhaptizo nangaliphina olunye uhlobo. Ndibonise indawo ibenye apho umntu wakho wabhaptizwa egameni loyisenyana moya oyingcwele. Ndiyakuphakamisa izandla ndithi ndingumprofeti wobuxoki. Waye kuba ibhayibhile ithi umele kukuba ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu, loo nto ithetha ukuba yenza loo nto ngolo hlobo. UPawulos wayela ukuba babhaptizwe kwakhona. Akunamsebenzi nokuba bebhaptiziwe, kwakufuneka bezile babhaptizwe kwakhona. Babebhaptizwe ngendlela enye nale uYesu Kristu wabhaptizwa ngayo uYohane Mbhaptizi. Wathi loo nto ayisenakusebenza ngoku, nimele kukuza nibhaptizwe kwakhona. Waye kwanyanzeleka ukuba bayenze loo nto ngaphambi kokuba bamkele umoya oyingcwele. Yayinkqubo kaThixo. Ndimele ukungena nzulu kancinane nje kuloo nto ngokuhlwanje. Ngoba uYesu uyaligcina ilizwi lakhe. Niyakholwa loo nto? Ngoku phantse ninonke beniyikho kusasa nje, kodwa ndifuna nje ukufaka okuncinane kuloo nto. Wakutheni ukuze uPawulos anike umyalelo ukuba ayiyalele loo nto emveni kokuba yasele yenziwe? UPawulos wathi nokuba ingelosi ihle ezulwini yashumela nayiphi na enye into mayiqalekiswe. Ngoku uthi sinokukhanya malunga naloo nto. Hayi, awuninako. Yiloo nto uSathane awezanayo kuEva ukukhanya okuthile okutsha. Asisele kukhanya kutsha, umele kukuhamba ekukhanyeni athe uThixo wakubeka apho uphelele apho. Ngoku khangela koku ukuba kulula kangakanani na. Bathi bakuhla kwintaba yotshintsho uYesu wathi kubafundi bakhe, bathi ndingubani na mnanyana womntu wabantu? Omnye wathi uMoses okanye uElisha, omnye wabaprofeti. Wathi nithini nanina? Wathi uPetros, wena uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Wathi unoyolo Simon nyana kaYohana, kuba inyama negazi azikutyilanga oku kuwe. Yabona, ayiveli kumaziko emfundo, ayizi ngamahlelo. Inyama negazi azikutyilelanga oku. Awukufundanga ngasikolo seza kwalizwi. Kuba wam osezulwini okutyilileyo oku kuwe. Waye phezu kolu lwalwa ndiyakulakhela ibandla lam, namasango labafileyo akasayi kuleyisa. Isityhilelo sokomoya sokuba ungubani na yena. Aphela, kwaye ndithi wena unguPetros, kwaye ndiyakunika izithixo zobukumkani. Nantoni na uyibopha emhlabeni ndiyakuyibopha ezulwini. Nantoni na uyikhulula emhlabeni ndiyakuyikhulula ezulwini. Ngoku wayenyanzelekile ukuba aligcine ilizwi lakhe, kungenjalo wayengengoThixo. Ngoku wathi akwenza oko, kwiintsuku ezimbalwa emva koko wabethelelwa, wavuka wenyukela ezulwini. Waze uPetros wayivulela ivangeli ngomhla wePentekosti. Wayenza loo nto yena? Ngokuqinisekileyo wayenza. Ngoku khangela, wathi aku babephoxisa ngabo bonke ngokuba babezaliswe ngumoya. babebizwa ngokuba ngababakhe abaqengeleka abangcwele okanye naluphi na uhlobo lwegama ololo hlobo kwaye babahleka nokubahleka besithi aba bazaliswe iwayini entsha. UPetros ke emi phakathi kwabo waliphakamisa ilizwi lakhe wathi, madoda bazalwana, liveni ilizwi lam. Waveni amazwi am nindiphulaphula. Aba abanxinile njengokuba nicinga ukuba kunjalo, liseliliqala esithathu lemini, kodwa oku koko kwathethwayo ngumprofeti uyoweni. Uyakuthi ngemihla yokugqibela ndiwuthulule umoya wam. Kwanoko aya kukwenza koonyana bakhe neentombi zakhe nakubakhonsizana bakhe nokunjalo ngaloo mini. Bathi bakuva oku bahlabeka entliziyweni yabo kuba babeve indoda eyayingabazo ebhenyibayo, kodwa nangoko babengazange bayinake bengazi ukuba inento ngaphakathi kuyo eyitshisayo, umoya oyingcwele. Ukuyimisa ngoba kwakunokufana nokuzama ukucima umlilo, isakhiwo esomileyo kumhla onomoya awunakuyenza loo nto. Yayizaliswe ngumoya oyingcwele. Yenza ntoni ke ngoku? Bathi kulungile madoda abazalwana, singenza ntoni ukuze sisindiswe? Ngoku khangela nje Petros, unazo izitshixo zobukumkani, yabona? Ngoku wathi uYesu akuvuka ngomhla wesithathu wayengenako ukuba nezitshixo zokuya ebukumkani bamazulu. Buyazi loo nto? Wathi, ndinazo izitshixo zokufanela abafileyo kodwa hayi izitshixo zokuya ebukumkanini, ngokuba zazinikelwe kuPetros. Ngoku wathi, Petros, nantona uyikhule emhlabeni ndiyakuyikhulula ezulwini, okubopha emhlabeni ndiyakubopha ezulwini. Ngoku naku emi apha ephethe izitshixo ukuze avulele le nto ingcwele kwihlabathi, kwaye unazo izitshixo esandleni kuye. Kwaye bayabuza, singenza ntoni na ukuze sisindiswe? Ngoku akukhathaliseki noba abapostile babesithi yenzani ntoni na, uthixo unyanzelekile ukuba ayihoye loo nto ezezulwini ukuba umnikile elo guli.
Now Peter said, repent every one of you.
Ngoku Petros wathi, gqukukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono, namkele isipho somoya oyingcwele. Ingaba kunjalo? Kwaye naso isizathu sokuba izitshixo azivulanga izulwini nakuliphi na igama nangayiphi na enye indlela nangayiphi na nangaliphi na uhlobo. Zajika emhlabeni zaza zajika ezulwini. Kungenjalo uYesu akazange aligcine ilizwi lakhe uPetros, kwaye kuyo yonke indawo ebhayibhileni bakhe babhaptizwa kuyo, emva koko babhaptizwa egameni likaYesu Kristu. Kwaye abo babhaptizweyo ngaphambi koko kwafuneka bephindiwe ukubhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu ukuze bafumane umoya oyingcwele. Injalo loo nto isabaleka ngohlobo olunye. Ngoko ukuba sifundisa ukubhaptizwa egameni loyise nyana nomoya oyingcwele, sisiprofeta sobuxoki. Ngoku andifuni ukunikhathaza, kodwa kunyanzelekile ukuba ndikubethele oku ukuze ibandla liyazi loo nto. Asikho apha njengekuqela labangafundanga nje, siyazi ukuba simephi na elizwini likaThixo, yabona? Siyazi. Ndicela undikhona kubani na ukuba andibonise indawo ibenye apho nabani na owakhe wabhaptizelwa egameni loyise nyana moya oyingcwele. Ngoku uya kuphulaphula isiprofeti sobuxoki okanye senyaniso. Ziphengulule izibhalo zikuwe. Ndibonise umntu abemnye ebhayibhileni apho ibandla lakhe lamisela khona ihlelo ebhayibhileni. Ndibonise indawo ibenye ebhayibhileni apho kwakukhe kwamiselwa khona umshumayeli umfazi. Ndibonise ebhayibhileni apho zonke ezinto ezi besithetha ngazo zakha zamiselwa ebhayibhileni azikho apho. Ndixelele indawo ibenye. Niya ehlelweni. Kulungile xa amawisile avumbulukayo ashumayela ungcwaliso, ilungile loo nto. Kodwa bathi bakwenza loo nto benza ihlelo yaphelela apho. Naso sizathu sokuba ibhayibhile ithi ninegama, uthi ndingumKristu. Ke ungweliphi ihlelo? Uthi umwisile ngoba uliyenyukazi ngoko. Ndingumbhaptisti, iyenyukazi. Owakwamoya, ndiyenyukazi. Ngwelo bandla umele ukuba ngokaKristu. Awunanto yakwenza nakuthi umwisile umbhaptisti. Uba ngumKristu, ngumKristu entliziyweni. Ngalinye kuloo mahlelo lingavelisa abantwana, abantwana bakaThixo, injalo loo nto. Kodwa wakucinga ngokuya ezulwini ngenxa yokuba ungumwisile okanye umbhaptizi uphosisile. Naso ke isizathu sokuba sahlala ngaphandle kuloo nto. Kutheni ngaboni nje amabhaptizi? Ndakhe ndabuza umwisile apha ebhala ingcinga engqinelwe zizingxoxo apha eyabhalwa kudala nje. Wathi, inye into thina esiyithileyo kuwe ujikeleza phakathi kwaba bakwamoya. Ndathi, ngubani uthina? Thina mawisile. Ndathi, kulungile, ndiza kuxela into endiza kuyenza. Ndizawuya kwisixeko sakuni uze wenze amawisile andixhasa. Oh, wathi kakade asinakubana kuyenza loo nto. Ndathi, nantso ke bendiyicinga. Ndihlala ndinabakwamoya ngokuba ngabakwamoya abakholelwayo kuloo nto, injalo loo nto. Bajikeleza kuyo, ngabo abanenzuzo abayifumanayo kuloo nto. Bangapha bakhe balifunda ela nqaku kulinda ixesha ilife tshanje malunga nebandla lakwamoya. Yeyona nto engumangaliso wesi sigaba. Banamarhamente agugukayo ngonyaka ngaphezu kwa wonke amanye amabandla ehlanganisiwe, ngoba nangaphandle kweziphoso zabo uThixo uyehla phezu kwabo kuba bayakholwa kwinyaniso bematsha beqhubela phambili kuyo. Yinyaniso leyo. kodwa senzani thina ngoku yabona naso isizathu sokuba asilohlele kwaye ngokuqiniseke kanye njengoba iya kwamoya izenza ihlelo kwaye xa phaya ngaphesheya ngethuba umoya ungcwele wehla okokuqala phezu kwebandla lakwamoya kwiminyaka engamashumi amane eyadlulayo baze baqalisa ukuthetha ngelwimi esinye sezipho sesona sincinane kwizipho eso sesona sincinane kwizipho ngokapawulos ongcwele ukuthetha ngelwimi kwaye wathi nje ukuba uwe ow bathi sifumene ngoku baza benza ihlelo ibhunga jikelele eli ngoku liyi-assemblies of God Oh, come to me, you know, and go back to the room. Was a tip of food to look at Mkaku, but then the Babasale up, Prince Elmchegas. A land of Labuni, all money is of a piece, a commendia is. As about all six women, as then they share. Then Zandonica, tip of food to our Puma, but she ever set up.
It's for whoso.
Okwakena abana othandayo makeze yabona ubunye abuna kuya kuma assemblies ama assemblies akana kuya kwabo bunye dikenda thina nawona madoda aphambili bana umnumzana ugosi nokubika pop nabanini amadoda angaona makulu kwe yahla laphansi nabo ndathi ningathini ukufundisa kuba obo bobona bunqina njengezifundiswa ke wathi mzalwana uBranham emnye babini okanye bathathu kubo ninyaniseke kakhulu wathi siyazi uba loo nto iphosakele kodwa singenzani kuba sinento esithetha ngaloo nto ngoku ngoba uyakhwazamsana nayo yonke inkqubo ngokuqinisekileyo kwaye awunakuze kube ngumveleli kwakhona umveleli jikelele nantso eyona njongo mzalwana kungcono ndibe nendlu yomfundisa encinane phaa engxingweni okanye ndishumayele phantsi komthi wepayina ndinenyaniso ngokuqinisekileyo ndazi ukuba ndithetha inyaniso abantu bafuna inyaniso kwaye unyanzelekile njengomkristu ukuba uthwale inyaniso uthixo uya kubeka ityala ngaloo nto kwaye ngoko kwezinto uba uzange ubhaptizwe egameni likayesu kristu kwaye ungazange uzenze ezinto kwaye ungazange umkele umoya oyingcwele uthi ow ndathetha ngelwimi loo nto ayithethi ukuthi unomoya oyingcwele ndakhe ndawabona abathakathi amagwirha idimon nayo yonke enye into ithetha ngelwimi ngokuqinisekileyo abanomoya oyingcwele kwaye uyayazi loo nto basele igazi ngeqokobhe lentloko yomntu baxhenze bebiza kwiidemon bethetha ngelwimi ngokuqinisekileyo abanomoya oyingcwele ngoko kuba wathetha ngelwimi loo nto ayithethi ukuthi unawo inye indlela owazi ngayo uba unawo kuxa umoya wakho ungqinelana nomoya wakhe neziqhamo zikamoya zikulandela uthando ukholo uvuyo uxolo ukunyamezela ukulunga ukuthobeka nobunono uxa waziyo ngoko uba umoya oyingcwele unawo uzinqinela ngokwawo ngoku xa uzama ukuphumla nje ngoba ungueassemblies okanye ibhaptisi okanye irhabe uyayibona ke into oyenzayo uthatha igama leyenyukazi injalo kanye loo nto phuma kuloo nto mka kuyo andithethi uba uphume kwibandla okanye nantona eyenye ungenza ukufunayo malunga naloo nto kodwa mka ekunguyameni ngoku ndingumrhabe asikholwa kwiintsuku zemmangaliso kutheni ingasikholwa nje ibhayibhile iyasifundisa ow ndingowebandla likakristu bathi iintsuku zemmangaliso zidlule bangabaprofeti bobuxoko ndingakubonisa apho uyesu kristu wanika khona amandla kwibandla ukuze liphilise livuse abafileyo likhuphe idemoni ndicela undikho nakubani na ukuba andibonise izibhalo ebhayibhileni apho ekho alisusa ebandleni yintoni eyalisusayo yimfundiso yeyenu kunjalo hayi ilizwi likathixo umoya oyingcwele usawenza umsebenzi uqhubeka kanye njengoba kwakunjalo kwaye uya kuhlala ewenza ngonaphakade naso isizathu esibangela ukuba singabulilo ihlelo benokumila kokuhlonela uthixo okanti bayawakhanyela amandla akho kwabo ke khwebuka asikholelwa kuloo nto ngoku yaqaleka kanjani ke uza kufuneka singxame sifike kuyo kangangoko sinoba nako ngoku yaqaleka kanjani ke ngoku sineziphalo ezininzi esizibhalileyo apho malunga nomoya oyingcwele kwaye enye into siyibize undikho phezulu ngonyamezelo lwabangcwele hayi ngale ndlela amabhaptizi alukholwa ngayo hayi ndisekazi ndiyahluka ngokuqinisekileyo kumabhaptizi nembono yawo ngoyenkolo nqulo yabo yobucalvin ngokuqinisekileyo andivumelani namapresbitari andivumelani namawisile ngendlela yayo yemfundo yobuarmenia eyomhlekazi kodwa bobabini banenyaniso kodwa kufanele ukuba uyibuyisele apha apho inyaniso khona xa uthi waphumela phaa phandle uyaphambana kunye nayo ngokuqinisekileyo amabhaptiza ayafika abhaptize iqela ngapha ngomfilisela aze mshumayele ababhaptiza abalithoba eshumini betshaya imidizi babuyele phaa phandle beme phaa phandle badlale amakhasi umdlalo okhathayo amaqashisa ubusuku bonke bajikeleza esithubeni benze izivumelwano ezikhathayo zeshishini nabo bonke abafazi benxiba ibhulukwe ezimfutshana pha phandle bejikeleza ezitratweni benqothula iinwele zabo betshaya bethetha kwiipati ezincinane zokuthunga nokulapha besenza izikhulo ezingcolileyo uze uyibize into enjalo njengoba ukristu ube ucinga uba unokhuseleko lwana phakade uya esihogweni ngolo hlobo awungeke ube nokonwaba ezulwini angaluphina uhlobo ngokuqinisekileyo akunjalo asilokhuseleko lwana phakade kodwa xa umntu ezelwe ngokutsha ngomoya oyingcwele hayi ninamapentekoste kubani xhuma nisihlani nyuka nathetha ngelwimi nehlani nyuka ngemica phakathi kwezitulo loo nto ayithetha ukuthi nokhuseleko lwaphakathi ingakhe niyifake entloko kuni loo nto hayi mshakazi ngokuqiniseleka ayenzi loo nto ngokuba niyazi obeni okanye ubomi buyangqina ubungqina bokuba anilungisananga phakathi kwenu nothixo kunjalo loo nto anilungisanga asilokhuseleko lwaphakathi olo asikabilulo kodwa ndifuna ukunibuza into ingaba lukho ukhuseleko lwaphakathi ibhayibhile itsho ibhayibhile yathi amagama ethu abekwa encwadini yobomi yemvana kwangaphambi kokuba ihlabathi liqale njengokuba benditshilo kusasa nje ndisayitsho nangoku yindoda eyabhala eli cula kukho igama elitsha elibhalwe phantsi ebuqaqaulini ngokuhlwa nje kwaye lelam imbono yakhe ayilungile kodwa wayeyiphosile ngokwesibalo igama lakho alizange libhalwe ngobusuku asindiswa ngabo igama lakho ngokwebhayibhile ngokwezityhilelo sahluko esimenesithathu fese esimenesixhenxe njalo njalo labhalwa apha ngaphambi kokuba libe laqala ihlabathi kwaye uyesu kristu waxhelwa ngaphambi kokusekwa kwehlabathi waye nokuthini uthixo ongena siphelo wayenokuthini uthixo ongena siphelo esazi isiphelo ukusukela ekuqalekeni wayenokuthini ukuzavumela isono size emhlabeni uba kwakungekho ngenxa yesizathu ukuxhasa njengoku ezinye izinto esizithethileyo yayintoni eyokuqala ngumsindisi okanye umoni ngumsindisi ngokuqinisekileyo ubani onamandla ngumsindisi okanye umoni ukuba umsindisi unako ukususa isono nguye onamandla kulungile kwathini ukuze avumele ukuba isono senzeke indawo yokuqala ukuze abonise ukuba wayengumsindisi yeyiphi eyona inamandla ngumphilisi okanye sisifo ngumphilisi ngoko wathini ukuze avumele isifo sibekho ukuze abonise ukuba wayengumphilisi ndisiva ndikholiwe khona ngoku ewe mhlekazi ow bethu zizibonakaliso zakhe ezo kungoko avumayo ukuba kuze inkathazo kungoko avumela iintsizi zize ukuze abonise ukuba uluvuyo ngokuqinisekileyo kunjalo kungoko sinobusuku ukuze sibonakalise ukuba kukho imini kungoko sinomsindo ukubonakalisa ukuba lukho uxolo ngokuqinisekileyo sisivumelane nesichasi ow uyamangalisa ngoku yaqala kanjani siza kuya kuyo ngqo ngokukhawulesa kangankosinako ukuze ndinganigcini ubusuku bonke ngoku umelwe kubekho ukuqaleka kwezinto zonke kwaye ndifuna ukunibuza into ngoku oku kusenokuthi awunakuncamathisela nje oku kwipokotho yevesti yakho oku awumelwe ukukubeka nje kwisitya esiqhelekileyo ngoku uphulaphula oku ukuba usisidalwa saphakade ngoko awuzange ube nasiqala ungena ukuze ube nasiphela kuba okwaphakade kuvela kwigama elingu ongena siqalo okanye siphela awuyikhumbuli loo nto ndithe kusasa nje indlela ekwathi ngayo umelkizedeke ekuhlanganeni kwakhe noabraham evela ekubulale nookumkani kwaye ibhayibhile itshilo ukuba ebhere isahluko sesixhenxe ukuba ulevi wahlawula izishumi kumelkizedeke ngethuba wayesesimeni sikayise uabraham uabraham wazala uisake uisake wazala uyakobo uyakobo wazala ulevi yayinguyise uyisemkhulu nokhoko kwaye ngethuba ulevi wayesesesinqeni sikakhoko wakhe ibhayibhile iyamncoma ngenxa yokuhlawula izishumi kumelkizedeke kuthetha ngona phakade bethu akazange athi wayenza ngesithunzi wazenza ngenene ibhayibhile ithe wahlawula izishumi amen ngoko ukuba sivela kwimbewu eyiyo ngethuba upawulos wayishumayela ivangeli ndandilapho nawe wawulapho sizawungena kuloo nto emzuzwini nje ingene ngqo ezindlebeni zethu aphela sibanga loo nto isibhalo ngathi sibuyela nasemva kakhulu cinga nje ulevi kuze uyakobi uyise kuze uisake uyise kulandele uabraham uyise ukukhokho wakhe ngethuba ulevi wayesesinqeni sikakhokho wakhe wahlawula izishumi kumelkizedeke ndifuna ukunibuza ngubani lo uyobi sahlosinabinesixhenxe amashumi amathathu anesibhozo xa wayesithi wawuphi ekubekeni kwam iziseko zehlabathi xa amakhwezi okusa ememelela kunye beduma bonke oonyana bakathixo luvuyo yayingobani abonyana bakathixo babeduma luvuyo uyesu wabaxelela ukuba ndandivuya kunye nani ekusekweni kwehlabathi asizo sidalwa zaxesha sizidalwa zona phakade akukho mntu unokuza kum engathanga uba amtsale kwaye wonke ozayo kum ndiyakunika ubomi okunaphakade ndimvuse ngemihla yokugqibela akukho mntu unokubakhupha esandleni sikabawo wam ondinike bona uya kulahleka njani ke yabona uyoyika uyoyika uza kujikeleza apha kwaye obo bobunye bobona bungqina bungcono ehlabathini awuyi kuyandawo injalo lona anganokukusindisa njani uthixo ukuba bangaphi apha kweli bandla abanokuphakamisa izandla zabo bakholwe ukuba uthixo akanasiphelo uyazi uba lithetha ukuthini na igama lokuthi akanasiphelo igqibelele nje loo nto okungenasiphelo awunako awunakulicacisa igama okungenasiphelo wakhe wayithabatha ikhamera uyibeke kwindawo yokungenasiphelo kuba oko kuthetha nje ukusukela ngoko lungile akho ndlela yimbi unokuthi uyingqamanise ngako ngaphezu koko okay loo nto uthixo ayiyo ungongenasiphelo waye ukuba akanasiphelo akunabakho qongqothwane nampukane nokuba intakumba nokuba intwala nambungu okanye nantona yakhe yakho phezu komhlaba okanye yakuzeyibekho kuphela yileyo uthixo wayaziyo ukuba iya kubakho ngaphambi koba libekhe lakhe lasekwa ihlabathi nako ukuqonda okukuko okungenasiphelo ke ngoko uthixo ongenasiphelo okusindisayo apha esazi uba uza kulahlekwa nguwe kwiveki ezayo okanye kwinyanga ezayo okanye kunyaka ozayo ngoba ingaba woyisa kwaloo njongo eyenzelayo akangeke alahlekwe nguwe lowo wevayo amazwi wam akholwe ngulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade akeziwe emgwebeni koko sele edlule ekufeni wangena ebomini akunakwenzeka awungeze kwakhona ozelwe nguthixo akasenzi isono kuba imbewu kathixo ihleli kuye kwaye akanakona angona njani ngeli thuba likhoyo idini lesono ngenxa yakhe ndingagula njani ngoku ndisempilweni egqibeleleyo ndingayimfama njani ngeli thuba ndibonayo owubethu ndingathini ukuba lapha esakhiweni ndibe ndingaphandle kwesakhiwo ngexesha elinye ndingathini ukunxila ndibe sezingqondweni ngexesha elinye awunokuyenza loo nto kwaye xa usindisiwe uphantsi komnqophisi kwaye izono zakho azibalelwa kuwe akazange athi udavide inoyolo indoda angayikubalela sono kuye uthixo angayikuyibeka sono uthixo akabambi sono ngakwisidalwa sakhe kungqongqo oko akulobisini ngumjijwa kodwa ibhayibhile uthixo akasayikubalela sono kolilungisa uthixo ngoba balo lwakhe ngonyulo lwakhe ngaphambili engathandi ukuba kungangatshabalala nabani koko bonke babuyele nguqukweni kodwa ekubeni engongenasiphelo kwaye esazi ukuba ngubana oyakuza nongasayikuza yena waba nokunyula kwangaphambili yonke into yokuba isebenzele intando yakhe ukuba azange ayenze loo nto kwathini ukuze avumele isono kwindawo yokuqala ngethuba wayengumsindisi ukuba akuzange kubekho moni ngewayengazange waba ngumsindisi isibonakaliso oko kwakukuye akunakukhutshwa kwathini ukuze abe ngumphilisi kwathini ukuze abe ngumphilisi ngokuba wavumela isifo ukuba sibekho ukuze yena abonise ukuba ungumphilisi wayengumphilisi kwakunokuthini ukuze wayeyakwaziwa njani yena zaziyakusebenza kanjani izibonakaliso zakhe wayeyakuthini ukuze abe ngumphilisi ukuba kwakungazange kubekho sifo kwafuneka ukuba asivumele isifo akumangalisi ukuba upawulos athi umaroma isahluko sesibhozo umsweli kuqonda ubani onokuxela umbumbi into amakayenze ngaloo nto ubani xa udongwe unokuphakama luthi kutheni wenze undenze ndanje akazange athi ufaro wamvelisela eso sizathu ukuze abonakalalise uzuko lwakhe ezantse iyiphutha umenza lukhuni athandayo amngcwalise athande ukumenza njalo asikoko othandayo okanye obalekayo kokukathixo owenzela inceba ngoko awuzange ube nanto yakwenza nako awunayo nanye into yokwenza ukubala ubabalo ukuba sisipho sasimahla akho nento le onokuyenza ngaloo nto uthixo okuphe sona kwaye oko yintando kathixo nanto into uthixo owayenyule wena kwangaphambili ibhayibhile yathi thina sanyulwa kwangaphambili ukuze senziwe onyana onyana bakathixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ngoko xa uthixo waxhela imvana kwiingcinga izezakhe kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuqondakalisa izibonakaliso zakhe into aweyiyo xa imvana yaxhelwayo saxhelwa kunye nayo xa igazi lemvana lathi labanjwa engqondweni eye yakhe phaa emva ngaphambi kokusekwa kwehlabathi elakho nelam igama abhala encwadini ngoko yonke loo nto ikwingcinga yakhe enkulu ungongenasiphelo ukuba akazange kwathini ukuze akuvumele oko yeyiphi eyona eyomeleleyo bendikhe ndathi ngumsindisi okanye umoni yeyiphi eyona inamandla ngoko eyona yomeleleyo imele ukuvumela engeneno kwaye yena uyenza loo nto eyenzela uzuko lwakhe yethuba wenza ulusifa wayesazi ukuba uya kuba ngumtyholo kwafuneka bayivumele ukuba yenzeke ukubonakalisa ukuba yena wayengumsindisi uKristu kwafuneka bayivumele yenzeke ngolo hlobo ngoku ayitsho ibhayibhile ukuthi zonke izinto zisebenzisela nokulungileyo kwabamthandayo uThixo ngoko noyikiswa yintoni masimebume sisebenze sinesibina ngaluphina kungukuphaka ingabi njengeenkomo zizimumu ufuna ukuphengwa nokuthundezwa ubani zintatsheni ndiyayithanda loo nto yima ngenyawo isibongo esincinane esasidla ngokundinceda ngethuba ndandingumntwana ndihamba ngolu hlobo kwakukho umroma obekekileyo ngemihla yobukumkani bamaroma oyeva isikhalo segwala phambi kwenqaba sisithi ow indawo enqabileyo loo mthi mhle akukho mntu unokuwushukumisa ow hayi yatsho intshatsheli ndizafumana indlela okanye ndiyenze nantso ke injalo loo nto ukuba le bhayibhile ifundisa ukuba uyesu kristu nguye izolo namhlanje nangona phakade wangeyo nto ilula ngethuba ndaphumayo kulo mnquba ngalaa mini wabe wonke umntu endixelela ukuba oku kuyakwenzeka nokuba okuya kuyakwenzeka uya kubalwa ekuthini ngumbathi uvalelwe ejele nazo zonke iintlanganiso zezamachiza ziyakuxhasana nawo kodwa uthixo wathi kwenze ibhayibhile yathi unguye wayengoku umlilo wemvuselelo uvutha kuso sonke isizwe esiphantsi kwezulu ngoba yima kuyo kanye uwuchukumisa kanjani umsebenzi wakho ngemini nganye ingaba uyawoyika umsebenzi owufumanayo ungamelana nawo okanye umsebenzi ojongene nawo okanye unengqondo engenanto ediniweyo ndiyithile loo nto okanye umanqo ujongene umsebenzi okujongileyo okanye uloyiko lusoloko lubaleka kuyo ukuba kunjalo uhlaselo olandelayo ofumanayo ngokucinga uba uya kuwenza hlala kuwo kanye ngokuqinisekileyo yiba entliziyweni yakho njengodaniyeli hlala nothixo kwenzeka phi konke oku kwenzeka njani yintoni eyenza abantu ukuba babe nje kutheni nje sesilungele ukuba sitshatyalaliswe mzalwana ubranham ndicacisele yintoni eyenza ukuba ucinge yonke le nto ifanele ukuba itshatyalaliswe yake yatshatyalaliswa yasuswa ngaphambili ingaba kunjalo kwintshabalalo yangonogumbe ngoku nazi izinto ezinzulu zisiza kwaye sakulungela ukufunda ngoku ndifuna ukuba nityhile kunye nam ngoku ngapha encwadini yegenesis kwisahluko sesithathu ukuba kukho into ofuna ukuyazi ndingakubonisa kule ncwadi yegenesis apho wonke oyibaxayo noyi-izi nayo yonke into esinayo namhlanje iqala kwigenesis bangapha abayaziyo ukuba igenesis ithetha isiqalo ngokuqinisekileyo sifumana ibandla lobukatolika ekuqalekeni ibhabhiloni ingunimrod umseki walo silifumana phakathi embindini webhayibhile silifumana ekugqibeleni kwebhayibhile siyifumana lizama ukungenisa abashumayeli babafazi ekuqalekeni kwebhayibhile ngokunqula imifanekiso ecingiweyo emincinane eyenziwe ngezigodo bangapha bakhe bayifunda ii-two babylons kahislop imbali lungile fumanisa kwezembali babe nomfazi
And then you remember even Jacob stole his father's God.
Waye uyakukhumbula noYakobi weba izithixo zikayise. Yaze intombi yakhe yasifihla phansi kwayo yasikhuphela phaya entlango. Nto leyo yangcolisa inkampi emva koko. Kulungile, masifunde apha ngoku kwiGenesis. Ke kaloku inyoka yaye inobukhophololo ngaphezu kwazo zonke izinto eziphileyo zasendle awayezidalile uYehova uThixo.
And he said unto the woman,
yathi kumfazi, utshilo na ukunene uThixo ukuthi zeningadli kuyo yonke imithi yomyezo.
Wathi umfazi kwinyoka
ezikhameni zomthi womyezo singadla ezikhameni zomthi osemyezweni phakathi uthe uthixo zeningadli kuzo zeningazichukumisi hleze nife yathi inyoka kumfazi anisayi kufa kuba isazi uthixo ukuba mhlale nithe nadla kuzo oqabuka amehlo enu yabona ukuzingela kukhanya okutsha nibe njengothixo nazi okulungileyo nokubi uyabona ukuba njani aba afo banamhlanje ukuzama ukususa ibhayibhile ngoba akululanga kanye njengokuba kugalelwe nje okanye ukutshizwe okanye ngolu hlobo okanye nangoluya uhlobo hayi mhlekazi uthixo abeka inkqubo yakhe phantsi kwaye yiloo nto esimele kukuba silandele yona le wabona umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa wathabatha ezikhameni zawo wadla wanika nendoda yakhe inaye yadla aqabuka amehlo abo bobabini bazi ukuba bahambaze bathunga amagqabi omkhiwane bazenzela imibhinqo ndingathanda ukuma apho umzuzu nje ngoku kumele ukuba kubekho isiqalo sayo yonke into unaso isiqalo ngoku thina naku apho ndifuna ukuyandlalela khona yonke into ngoku esithe sathetha ngayo kwezi nkonzo zimbini izidlulileyo ukuza kuthi wapha ngoku kusasa nje siya sabuyela emva safundisela eBhayibheleni ukuba ngexa uThixo wayesenza ihlabathi ukuba ngethuba wayebumba imimoya kwaze ke kwathi loo mimoya yaba yi-calcium ne-potash nezinto ezahlukeneyo wayesenza umzimba wakho wayebeka isakhiwo apha njengomakhi omkhulu omchwepheshe njengomakhi ebeka izixhobo zakhe ukuze akhe uphuhliso lwezakhiwo wayesenza umzimba wakho waba nawo ke ulapho wayesazi kanye engqondweni yakhe into eyakwenziwa esi sandla uThixo wasenza esa sandla ngaphambi kokuba abe ngethuba wayesenza ihlabathi kodwa umoya wam wawenza ngaphambi kokuba kwabakho ihlabathi ngoku kodwa esi sandla nalo mzimba wasenza ngethuba wayesenza ihlabathi kuba lo mzimba uphuma emhlabeni kwaye ubuyela emhlabeni uThixo wayenzayo loo nto wayizoba yonke kwincwadi isikhokelo enkulu yakhe nenkqubo yakhe ngoku ngethuba wayekwenzela ihlabathi wenza umntu waze umntu lowo akakhangeleka ngendlela yiyo ngoku besivile loo nto kusasa nje saya ke kukho konke ukubonakalalisa okokuba uba wehla eze ukhangela unyana wakhe owenziwe ngomfuziselo wakhe njalo njalo waze wamenzela umfazi umncedi ngoku ukhumbula ukuba zonke izidalwa zasehlabathini nguadam owazithiya amagama wazenza iinkomo nezilo nayo yonke into namhlanje thina iinzululwazi zeziganeko namaxesha neengqondi ezinkulu zenzululwazi ezahlukeneyo zasoloko zizama isithuba samawaka amathandathu eminyaka ukufumanisa unxibelelwano oludukileyo ukuba kutheni na ukuba isilwanyana umntu ububomi besilwanyana siyayazi loo nto ukuba senziwe kwaye umfazi uyinxalenye nje yendoda imveliso ephuma kwenye imveliso umfazi akazange abekho kwindalo yasekuqalekeni uThixo wayesele yekile ukudala isithuba seminyaka ngeminyaka ngeminyaka ukuze ekubeni enze umfazi ngebambo eliphuma kwicala lakhe uAdam wayesele ithiya amagama yonke indalo yonke enye into kodwa yayingeyo nto iye yakhe ngoko wamenzela umncedi wathabatha ubambo ecaleni lakhe wasivala eso sikrobo wamenzela umncedi kwaye umntu emoyeni wakhe wayekuko ngombini indoda nomfazi kwaye umfazi uyinxalenye nje yendoda kwaye indoda xa izithathela umfazi ukuba ngokuchanekileyo inkosikazi yayo inkosikazi eyiphiwe nguThixo uya kulunga kuyo kanye njengenxalenye yayo naso isizathu sokuba kubekho ukuphixana okungaka emtshatweni kungokuba uyaphuma ubone intombazana ethile enamehlo amahle amdaka okanye amehlo aluhlaza okanye into lolo hlobo nokumile kakuhle okuthile uyiwele ke okokuqala uba nosana lwakhe lokuqala aphume la mazinyo aqale ukushwabana abe mdala ngoko ufune ukumkhaba aphume kwaye abanye benu bafazi bafumana umfana omncinci iinwele zakhe zithe rhwelele zihlile amafutha kamama wakhe enokuphela isiqinga thaxa inofakwa kuzo zijikajikekile zizeke ziwe zonke ndiyazi ngamava loo nto kodwa kwenzeka ntoni yintoni na niyayiwela loo nto imelwe kukuthandaza kuqala kuba umfazi uyinxalenye yakho kwaye ukuba umangele esifubeni sakho umfazi wamthabatha ukuba abe inkosikazi yakho ukuze wenza ukushicilela phezu kwakho siza kuyithetha ngolu hlobo ukuze uqonde kwaye nawuphi na omnye umfazi oza phezu kweso sifuba akayi kulingana koko akushicilela kwaye uThixo uyakubeka ityala ngenxa yoko kwaye uze uyikhumbule loo nto wena uthabatha inkosikazi yomnye umntu uphume nayo ndikhe ndeva namhlanje intombazana incinane apha edolophini usizana lwento ndiyayazi nomdlali maqashiso othile wayithengela iimpahla ezinkulu ezintle nezinto ezinjalo ezama ukuyidlala ngolo hlobo libuzi elinokwenza into enjalo akanako nokubalelwa ekubeni ngumntu uyazi inja ayikho phantsi olo hlobo nangona niyibiza ngokuba imazi yenjalo iyixele kukazi inokuziphatha kakuhle kunokuba sinjalo isiqingatha sabafazi basejeffersonville kwaye nibiza ngokuba umama omdala wehagu yimazi kwaye akana uziphethe kakuhle kunokuba benjalo abafazi bezizo ezimanyeneyo abaninzi injalo kanye loo nto kwaye ndiyazi ukuba loo nto iyahlasela kwaye ndinixelele ukuba ndiza kuyibethelela kwaye ndifuna ukuba niyazi kwaye yinyaniso leyo bebonke abafazi namhlanje abazi nokuba intoni akuziphatha kakuhle uthe ungasenzakala isisazela sam ngoko awunaso nokuba naso qaphela ewe mhlekazi ngoko niyazi ukuba intona elungileyo nengalunganga ngoku qaphela le ndoda ekudalweni kwayo uThixo wawahlula umoya wayo waza wathabatha isunzu endodeni ecaleni layo wenza umfazi ngalo waza wathabatha owesifazi oethe ethe umoya kwindoda wenza umfazi ngawo waza wenza indoda ngokobudoda isigantsonga kwaye xa ubona indoda encinane uyazi iqaba inzipho okanye nobani ibiza ngoba yintoni nalaa nto inzipho zayo kwaye uyazi zibene kwelinye icala zibe ntlanu kwelinye ize iqala iinwele zayo zihle ithi meke umlomo wayo uvuleke ngaphambili nezinto ezilolo hlobo ezinjalo enye yala makhwenkwe mahle uze ukhumbule nje sisi yikho into yokundonakele kuloo ndaka yikho into ephosakeleyo kungcono uyibeke esweni naxa ubona umfazi enomdiza ecaleni nomlomo wakhe enxibe ioverolo esithi ndizakuxelela tshomi ukuba yintoni na mzalwana uze uyijonge loo ntombi indala ikho into ngindonakele kuyo umfazi umelwe kukuba ngumfazi kwaye ufanele kunxiba njengomfazi ngethu uba uthixo wenza indoda wayenza yayinto enye waze wenza umfazi uba abe enye into naxa uthixo enxiba indoda wayenxiba ngenye indlela nomfazi enye into kwaye ibhayibhile yathi lisikizi ukuba umfazi anxibe impahla eyendoda kwaye nina abafazi ninxiba ezibhulukwana zindala nezinto ezinjalo nizinxiba apha phandle ezindala nizibiza ngoba yintoni innikabhoka bayibiza ngoba yintoni laa nto hayi hayi ezo bhulukwe zimfutshane zinemilenze emide zona ii-pedal pushers nee-overall needangari ngenani batsho ezizezamanenekazi ndathi hayi niyaphazama amanenekazi akazinxibi ezo zinto abafazi basenako kodwa amanenekazi akangeke injalo loo nto ibhayibhile ithe lisikizi ukuba umfazi anxibe impahla nakwindoda uba inxibe impahla yenzelwe umfazi kwaye amadoda aya esiba ngoosisi kakhulu yonke imihla abafazi baya besiba zigantsonzo ngakumbi yintoni undonakele siza kufumanisa emzuzwini embalwa ngebhayibhile abafazi abasengabafazi ngoku andithethi nini abafazi bamakristu ndithetha ngomdilili lo bafuna ukwenza njengokuba isenza amadoda bafuna ukutheba inwele njengamadoda bathi qhiwe izandla zabo ebharini ngolo hlobo bacule ugod bless america benomdiza ecaleni nomlomo wabo bedle ngesitrato emva ngolo hlobo naphaya kanye kwindlela ephakamileyo sabala ndifuna ukunixela into kwaye nina abaqhubi bangabafazi phulaphulani ubilly paul kunye nam kolu hambo lokugqibela lokujikeleza ilizwe iinyanga ezintandathu ndahlala ndibala ukuba zingaphi na izigede endleleni kwaye kwizehlo ezimakhulu mathathu endleleni ungaqikelela ukuba zingaphi na ezazenziwe ngabaqhubi abangabafazi kusweleke nje lishumi elinethoba elalingamadoda ukuze amakhulu amabini anamashumi asibhozo okanye ndiyakholwa ukuba yey ngawo amakhulu amabini anamashumi asibhozo ananye abeke ngabangwe ngabaqhubi abangabafazi abaqhubi abangabafazi ngoku andithethi kuthi akukho baqhubi bangabafazi kodwa ujikela nokuba kungaphi na uzame ke wena nje ubuyela kuye ubone ukuba ungukhangela kakuhle emi apho etyhale zono le lakuza ipolisa ngoba liyakuthi kulungile nguwe ophosisileyo asinamthetho wayiqondakalisa loo nto ngenye imini kwityala lerhafu endisandula ukuphuma kulo asisenamithetho ukuba ikhona kumangalisa ukuba aba baphathi bakhulu basengilane bathi idemokrasi yayiko ukuba nje udade yonke into kungabi khozi angile injalo loo nto kumiwe ngokungcwalaza kusetyenzelwa unyulo idemokrasi ibolile ngokunjalo nababhukuqi nayo yonke loo nto yonke loo nto ibolile akukho nanye into anokuyenza uthixo kukutshabalalisa nje yonke loo nto njengoba wathi uyakwenza njalo aqale ngokutsha ngokukhangela ukuba sifutshane kangakanani naye kuzeni ngoku ngethuba lomfazi wamenzela umncedi kwaye kwakufanele ukuba abe ngumncedi waze ke ngoku apha andikeva mfumayela uvumelana nayo noku okwangoku kwaye bazama ukuyenza ibe lolunye uhlobo kodwa nangoko ayivakali kum bazama ukuthi uadam noeva badla amaapile athile mzalwana ukuba andikuthethi njengokukhula ngoku kodwa ndifuna ukukuthetha kuba ukuba udla amaapile kwenza abafazi baziqonde ukuba baze ungcono siwayeka amaapile kwakhona kwaye niyazi ukuba loo nto injalo uyazi ukuba ukudla iapile asiyiloo nto abayenzayo eyabenza ukuba baziqonde ukuba babaze ngokuqinisekileyo yayingeyiyo yayiyinto enokwenza nokwazana kwendoda nomfazi kunyanzelekile baba enjalo kuba baziqonde ukuba bahambaze bakuba bethabathe kwisiqhamo abalelwe kuso akanguwo umthi wesiqhamo umfazi awusiso wena isiqhamo sikamama wakho naso isiqhamo kwakwaliwe ukuba sidliwe ngoku nantsi into enkulu ngoku eyona nto isondele kakhulu inzululwazi eyakha yayazi ukuba wayeyiwo umntu lo bemba amathambo amadala bathabathe izidalwa ezaziphila zazaba ngamatye bathabathe neentloko bazithabathe namakhakhayi neengalo namathambo baze bazame ukuba mayikhangeleke ngokungathi ngumntu kwaye bayazi ukuba eyona nto isondeleyo bakhe bayifumana emntwini elandelayo kuye yitshimpanzi yisesona sidalwa sifutshane emntwini kodwa nangoko ayiyonto emntwini ngoyena ophakamileyo elona didi luphantsi lobomi likhoyo lisele olona didi liphezulu lobomi ngumntu uthixo wacala emazantsi waya esenza ukunyuka wade waya kufikelela kumfuziselo wakhe wayezisa uphumela ezintakeni nakwizilo konke ukunyuka wade wafikelela kumfuziselo kathixo wamenza umntu ngalo mfuziselo lolona didi luphezulu olo olona didi luphantsi ngunojubalala nje ojike walisele njalo njalo ngoku olu nxibelelwano ludukileyo bangena kulufumana khangela isibhalo ngoku nina anizivumelana noku abaninzi benu kodwa ndifuna nje ukuba niyigcine engqondweni kwaye ningabi nakrathi ngokubhekisele kuyo kwaye phulaphula ndiyazi uba abaninzi benu besandula ukuphulaphula ugqirha udihanga mna ngokuqinisekileyo njengendoda yodidi lwakhe kwaye umzalwana wombhaptizi olungileyo kwaye ngokuqinisekileyo ndiyambuka uthe chatha ngobulumko nengqondo kwaye walibala okuninzi kunokuba ndinokuze ndikwazi ngokuba ungugqirha wobungcwele kwaye ungugqirha wezamachiza kwaye ungugqirha wenzululwazi uyindoda elumkileyo kodwa uthi ezo ngethuba unyana bakathixo babona iintombi zabantu ukuba zazintle uthabatha imbono kajosefas aze athi bazingenisa enyameni yomntu bazithabathela abafazi kwaye kwakukho ingxilimbela emhlabeni wakwaluphalaphala baze bazithabathela abafazi bahlala nabo ngethuba oonyana bakathixo iingelosiza wayo zathi zathabatha zabona iintombi zabantu kwaye ukukhanuka okwazana kwendoda nomfazi kwakuyinto enkulu kakhulu kwaye nangoko ngenxa yokuba zona zizele sisono ngenxa yokuwa zazingenisa kwinyama yomntu ukuba banokuyenza loo nto baphixanisa impiliso engcwele baphixanisa yonke enye into ukuba umtyoli unako okudala uyalingana nothixo umtyoli akanako okudala ndifuna ukhe undibonise indawo ibenye apho wakhe wadala khona umtyoli akanako ukudala ugqwetha kuphela osekudalile akangomdali ungumgqwethi kuphela ngengoko kwenzeka ntoni khangela nantsi eyam inguqulelo nali unxibelelwano oludukileyo ngoku banayo itshimpanzi kodwa ungeke uyixube itshimpanzi kunye nomfazi uvelise umntwana awunako ukuxuba umntu naso nasiphina isilwanyana ayisayi kudibana awunako ukuba usinike ufunqo fakelo gazi nasiphina isilwanyana ngethu bandanise afrika babephethe ngeyona ndlela aba abantu bantsulu balusizana phaya umntu othile wathi kum wathi akukho nto bayiyo bazilwanyana kuphela ndathi andikuva bangabantu kanye njengoba unjalo mhlawumbi ngokungconwana kunoko nake ndinixelele xa unolo hlobo lokuqonda ubuyela emva usiya ebulwanyaneni ndathi laa mntu uba umnyama njengoba linjalo ikhasi lokuqala kwamnyama okanye noba utyele njengoba linjalo itanga okanye noba uluhlaza njengoku luhlaza nzulu usenokukusindisa ubomi bakho ngokunika ufunqo fakelo gazi kodwa ungaze ufake igazi lesilwanyana kuwe ngokuqinisekileyo ungumntu njengenxa yokuba esinye isikhumba simnyama sibe esinye simdaka esinye ke sibe tyheli size esinye sibe mhlophe loo nto ayinanto yakwenza noko ibhayibhile yathi uthixo wabenza ngagazinye bonke abantu kwaye injalo kanye loo nto iindawo ezithe sahlala kuzo satshintsha imibala yethu sasingenanto yakwenza noko uthixo wamenza umntu wazizo zonke izizwe igazi elinye zonke izizwe into enye amatshayina umntu ontsundu akanakuthi ngoku umntu omnyama akanakuthi ngoku athi laa ndoda yomtshayina yona ityeli andinakubana nto uyakwenza nayo ingumta kwenu nawe mntu umhlophe awunakuthi kumntu otyeli okanye kumntu omnyama nokuba ngowuphi na andinanto uyakwenza nawe ungumta kwenu injalo kanye loo nto aphela ngoku nantsi into eyenzekayo yakholwa kwaye ndinokuyixhasa ngebhayibhile ukuba yayiyinyoka eyayenzayo inyoka yiyo laa mntu udukileyo phakathi kwetshimpanzi nomntu uba phulaphula iqaphele le nto ngoku ukuba inyoka yayingeso sirhubuluzi yayiyeyona inobuphopololo kuzo zonke izilwanyana zasendle ngoku ndiye ndayakufumana isichazi magama namhlanje kuyo yonke indawo ukuze ndikhangele eli gama ukuba eli gama unobuqhophololo lithetha ntoni na lithetha ukuba nobulumko ukuba liqili kwaye eyona ngcaciso yiyo yesihebhere isuka ku-maha maha uthetha ukuba nolwazi oluyinyaniso ngemithetho eyintloko yobomi ngoku masikhangele oku okomzuzu nje ilumkile iliqili kodwa ibizwa ngokuba inyoka kodwa khumbula yayiyeyona nto ilumkileyo yaka yakho kwaye iyeyona ifana nomntu kunayo nayiphina enye into endle eyona isondeleyo emntwini yayingeso sirhubuluzi sisiqalekiso esayenza isirhubuluzi kwaye yayiye ibhayibhile ithi yayeyona yayintle kuzo zonke kwaye neziqalekiso zange sikususe obo buhle nangona imbala enobutsalane imihle nokuba nomtsalane kwayo nobukhophololo bayo neziqalekiso ngokwaso asizange sizisuse ezo nto kodwa khumbula uthixo wayixela ukuba imilenze ayisayi kuphuma kwaye iya kuhamba ngesisu kwaye awunakufumana nelinye ithambo enyokeni elikhangeleka ngathi lelo mntu kwaye naso sizathu sokuba inzululwazi ibe ilahlekile kodwa ke iyo leyo uthixo wayifihla emehlweni engqondi nezilumko wathembisa ukuyityhila koonyana bakathixo ngemihla yokugqibela xa oonyana bakathixo baya kuba bebonakalaliswa xa oonyana bakathixo aba beduma kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ngethu uba isityhilelo esikhulu sentloko buthixo nezinto ezinjalo ziya kuba zizisiwe kanye kwimihla yokugqibela uya kuzibonakalisa izinto ngoonyana bakathixo uyazi ukuba isibhalo siyayifundisa loo nto naku ke sikho naso isizathu sokuba uthixo asivule ezi zinto kuthi uthixo uzisa oonyana bakhe ekubonakalalisweni uhambela ngapha yakokuphelelwa kwalo naluphina ulwazi lomntu ukuya kutsho ngaphakathi izityhilelo zomoya aze ayizise ibe lula besingafundisi oku ebhayibhileni abaya kulowo unobulumko hayi ayifunde kwiziko lemfundo kodwa kwinto ayifunde eguqe ngamadolo phambi kothixo noko kukholise uthixo ukuba mnike oonyana bakathixo ebonakalalisiwe nantsi inyoka ngoku nantsi into eyayiyo inyoka ndiza kulinika ingcaciso yam yayo sinayo isi ehla ukusuka eseleni ukuya kulaa nodubalala size sihle njalo nokunjalonjalo uthi ekugqibeleni uyokufikela kwinkawu kwitshimpanzi ukuze ukusuka kwitshimpanzi ngoku siyatsiba ukusuka kwitshimpanzi ukuya emntwini size simangaliswe ukuba kutheni na ngoko inzululwazi ithi ngowima sinako ukuhlanganisa umfazi kwinkawu nakwitshimpanzi nangokujika njalo indoda ixubane netshimpanzi ayisayi kusebenza ixubanise nasinasiphina esinye isilwanyana ayisayi kusebenza igazi aliyuxubana thabatha igazi lakho ligazi elahlukileyo ngokupheleleyo kukho igazi elithile apha phakathi kwaye abanakusifumana eso silwanyana oh haleluya ndiyaqala ukuziva ndikholiwe khona ngoku aphela ngoba uthixo wayifihla kubo akukho thambo enyokeni elikhangeleka ngathi lithambo lomntu wayibeka loo nto kude kakhulu ukuze ingabi nakufunyaniswa indoda esisilumko ndiza kunibonisa apho laa ndoda isisilumko ivela khona apho ikhoyo nakanjani na yabona ayinakuza ngaloo nto imelwe kukuza ngesityhilelo wena ungukristu unyana ka ndiyakulakhela phezu kolulwala ibandla lam namasango elabafileyo kaesayikuleyisa isityhilelo sokomoya kwenze kanjani ukuba uAbeli anikele imvu endaweni kaKayini owanikela iziqhamo zomhlaba yayityhilwa ngomoya kuye awuyifumani ngamaziko amfundo awuyifumani ngamahlelo enkonzo uyifumana ivela ezulwini ngoku khangela inyoka le nyoka yayiye yakuqala masizobe umfanekiso wayo ngoku indoda ingumfo omde omkhulu iphakathi kwetshimpanzi nendoda kwaye inyoka umtyoli ulucifer wayesazi ukuba yayilelo gazi kuphela elinokuhlangana negazi lomntu yayikuphela kwaloo mntu anokusebenza ngaye wayengenakusebenza ngetshimpanzi ela gazi lalingaziuxubana wayengazi ukusebenza ngezinye izinto ezahlukileyo wayengenakusebenza ngagusha wayengenakusebenza ngehashe wayengenakusebenza nangasiphina esinye isilwanyana wamelwa kukuba asebenze ngale nyoka masiyithabathe ngoku sibone ukuba ikhangeleka njani na indoda ende enkulu ingxilimbele yangaphambi kwezembali naku apho bawafumana khona la mathambo makhulu kwaye ndiza kubonisa oku ebhayibhileni ngokukhangelisisa kulungile lo mfo mde mkhulu wakhe wayezinyawo ezine ubude enamagxaphakamileyo amakhulu ekhangeleka kanye ngokwendoda kwaye igazi lakhe emva kokuhla ukusuka kwesinye isilwanyana kuye kwesinye unako ukuzixuba izilwanyana kwaye laya lisibala igazi lodidi oluphezulu udidi oluphezulwana lobomi udidi oluphezulwana lude luqabele luyokufika kwizinga lomntu kodwa ikhonkco lokugqibela apha phakathi apha laqhawulwa angaphi abaziyo ukuba inzululwazi ayilufumani unxibelelwano oludukileyo nonke niyayazi loo nto ngoba nantsi ke nyoka yayiyo leyo umfo ophakamileyo omkhulu kwaye umtyoli uyehla ngoku uthi ndinako ukuphembelela ngoku xa uthe wajonga ebafazini uze usebenze ngabafazi khumbula uthanjiswe ngumtyoli asingoyinkosikazi eyeyakho qaphela ngoku usathana wehla wangena enyokeni yaze yafumana ueva emyezweni wase-eden eze yaze yathetha ngesiqhamo esesazulwini esisazulwini sithetha esisemphakathini njalo njalo niyaqonda njengoba sikwibandla elixubileyo yaze yathi ngoku siyonwabisa sihle emehlweni yaze yenza ntoni ke yaqala ukwenza ngokothando ukueva yaze yahlala naye ngokomyeni Waze wabona kuba siyonwabisa waze wayaxela umyeni wakhe kodwa wayesele khulelwe ngosathana. Waze wazala unyana wakhe wamazibulo ogama lakhe laba nguKhayini, unyana kaSathana. Ngoku uthi wena imposiso leyo kulungile, sakufumanisa nje ukuba imposiso na okanye hayi. Aye, ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwembewu yakho nembewu yenyoka. Yintoni? Imbewu yenyoka. Umfazi wayenembewu, nayo yayinembewu. Ke yona iya kutyumza intloko, wena uya kutyumza isithene. Waye ukutyumza apho kuthetha ukwenzela idini. Ngoku nanko imbewu yenyoka. Ngoku qaphela nanga ivela lamadoda mabini. Ngoku le nyoka ngethi wayeyimi apho lingxilimbela inde inkulu yomfo imi apho yayinetyala lokuqexeza nenkosikazi Adam. Silele phi isono namhlanje? Yintoni eyenza izinto zibeyile ndlela ziyiyo namhlanje? Ngoku ngokuqinisekileyo unokuyiqonda le nto ndithetha ngayo. Waye yayiyo leyo. Yathi ke yakwenza njalo uThixo wathi waqala ukubiza uEva noAdam. Waze wathi bendize, waze yena wathi kubani na ukuxeleleyo ukuba uhambaze. Baze baqala ngokwesimbo semkhosini ukukhombana. Wathi ke umfazi ondinike yena nguye owenze oko, nguye othe wandicenga. Waze umfazi wathi inyoka indinike iapile. Kulungile mshumayeli, iba sezingqondweni. Umfazi wathi inyoka indinukuhlile. Uyazi uba kuthetha ntoni na ukulukuhla? Kuthetha ukungcolisa. Waye wenjenjalo, umtyholi akazange amnike apile. Inyoka indinukuhlile. Saze ke seza isiqalekiso. Wathi ngokuba uphulaphule ilizwi lenyoka endaweni yomyeni wakho ususe ubomi ehlabathini, kwaye ziya kuphinda iintsizi zakho, kwaye inkanuko yakho iya kwasendodeni yakho, njalo njalo. Kwaye ngenxa yokuba uphulaphule umfazi wakho endaweni yam, ndikuthabathe eluthulini, esona sidalwa sesiphakamileyo, uyakubuyela kwaseluthulini. Kwaye nyoka, ngoba uyenzile loo nto, iyesuka imilenze yakho, uyakurhubuluza ngesisu sakho yonke imihla yobomi bakho. Kwaye uyakuthiywa, kwaye uthuli luya kuba kukudla kwakho. Nanto ke nalo elakhonko olunxibelelwano oludukileyo. Ngoku nakukusiza uKhayini, masike sijonge izimo. Nakukusiza uKhayini, uyintoni? Ungusomashishini onobuqhophololo, ulima imihlaba, ulumkile, unengqondo, unenkolo, unenkolo kakhulu. Masikhangele ikhangela izimbo zakhe. Ngoku hamba nje nam okwemizizo embalwa ukubambezela. Nanku enyuka, uyakwazi ukuziphatha kakuhle kwakhe, uyafuna ukuya enkonzweni. Uzakhela icawe azenzele umnikelo, azise isibingelelo nayo yonke into. Wakha isibingelelo, wabeka iintyatyambo zakhe phezu kwazo, wabeka ezomhlaba, iziphamo zomhlaba wazinikela kuThixo. Wathi, thatha wena Nkosi, yazi ukuba sidlema apile, nantso into ebangele oko. Abanye babaphuma kunye banolo hlobo lunye lwembono, iyabonakala ukuba iphuma phi na. Wangenisa ama-apile akhe owakhupha entsimini wabeka apho ngaphezulu, wathi oku kuya kulenza idini. UThixo wathi yayingengoma-apile. Kodwa ngesityhilelo sokomoya uAbheli wazi ukuba yayiligazi. Ngoko wezisa imvana wayiqabela emqaleni yaza yafa. Waze uThixo wathi ilungile loo nto, yiloo nto eyenza oku, yayiligazi. Uyazi ukuba gazi liphi endithetha ngalo, lungile, yayiligazi elabanga oko. Ngoku khangela, kwaye ngethuba wathi uKhayini wabona umzenzi ngcwele ongumntakwabo amkelekile phambi koThixo, nezimanga nemiqondiso isenzeka apho ezantsi, waba nomona nguye. Wathi siza kuyimisa laa nto khona ngoku, khangela kubantakwabo, bantwana bakhe ukuza namhlanje. Ngoku ndilumkile kunoba enjalo, ngoko waba nomsindo. Wawuvela phi umsindo? Ungatsho ukuthi umsindo wabulala umnina wakhe, wayengumbulali. Ungambiza uThixo ngokuba ngumbulali? Waye uAdam wayengunyana kaThixo. IBhayibhile itshilo ukuba uAdam wayengunyana kaThixo, esa siqalo sisulungekileyo emva phaya. UAdam wayengunyana kaThixo. Waye elakhwele nomona nayo yonke enye into lalingena kuvela kuloo msinga usulungekileyo. Yayimelwe kungena ngenye indawo. Waye langena ngoSathana wayengumbulali indawo yokuqala. IBhayibhile ithe wayelixoki nombulali indawo yokuqala. Yaba yiyo leyo ke. Waze wambulala umnina wakhe. Waye oko kwakungumzekelo wokufa kukaKristu. Ngoko uphuma koko kuba wavelisa usethe uze athabathe indawo yakhe. Ukufa ukungcwatywa nokuvuka kukaKristu. Waye khangela ngoko nazo zifika ingxilimbela. Waze uKhayini waya kwilizwe lakwaluphalaphala. Ukuba uyise wayeyingxilimbela ephakamileyo enkulu yomfo, uKhayini yena wayeya kuba njani? Uyise waze waya kwilizwe lakwaluphalaphala wazeka omnye wodade wabo. Yiloo ndlela kuphela wayenokwenza ngayo, akukho bantu basetyhini bangabanye babenokuza kuphela kwangoEva, babanga ukuba babe namashumi asixhenxe oonyana neentombi. Ukuba kwakungekho bantu basetyhini, iBhayibhile ayibabhali kumlibo wabafazi bakuzalwa ngamadoda kuphela. Kwaye xa kuba kwangekho bantu bangabafazi ngaphandle koEva, ekufeni kwakhe ubomi boluntu bapheza ukubakho, kunyanzelekile ukuba abe waba neentombi. Kwaye yena kwanyanzeleka ukuba atshathe udade wabo kanye. Waya kwilizwe lakwaluphalaphala wafumana, wazifumanela umfazi. Waze wathi akuyitshata apho, kulapho bathi bafumana khona ezo nxilimbela ziphakamileyo zinkulu ezazingonyana bakaThixo abawileyo ezaziphuma kuyise wazo umtyoli uCain nalo unxibelelwano lwakho oludukileyo. Kwaye ikhangela imbewu yenyoka. Wawukhangela, khumbula imbewu yenyoka inenkolo. Yidonga iqalisa ukuhamba ngoku imizuzu nje embalwa. Nanto iqhubeka imbewu yenyoka. Kwenzeka ntoni kubo? Ngoku makhe ndifunde into apha bendiyibhale ngale njikalanga. Kwavela ntoni kumlibo kaAbheli? Phulaphula oku. Kulungile, kwathi gi uAbheli. Emva kuAbheli kweza uSethe. Emva kweSethe kweza uNowa. Emva kwaNowa kweza uShem. Emva kweShem kweza uAbraham. Emva kweAbraham kweza uIsaac. Emva kweIsaac kweza uYakobi. Emva kweYakobi kweza uYuda. Emva kweYuda kweza uDavide. Emva kweDavide kweza uKristu ukuya kwingqibelelo. Khangela kanye apho emva indlela wathi ngayo umoya kaThixo waphila kuAbheli. Khangela indlela waphila ngayo kuSethe. Khangela indlela waphila ngayo kuYuda. Khangela indlela waphila ngayo kuDavide. Khangela kulomoya omnye ubizela phandle ngalambe yobulungisa konke ukuhla. Kwakunganamsebenzi nowabenzeni na, babenyulwe kwangaphambili. Khangela kuYakobi engcolile, ayintethi ngokunyelisa loo nto, kodwa uYakobi umqhathi omncinane ehlele ejikeleza ezilokhweni zikanina lonke ixesha, ijikeleza inkwenkwana eyayiyisisi, wabeka izinto phezu kwakhe waya wayakukhatha uyise ukuze afumane intsikelelo. Kodwa zazinikwe yena kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ngokuqinisekileyo kwakunjalo. Waphuma apho waxoka kwisezala, wathabatha intonga ezimibalabala, intonga zompampiro wazifaka emanzini ukothusa ezo nkomo ngethuba zazimithi ukuze zizale iinkomo ezimibalabala ukuze abe nokuqhatha azifumane ezo nkomo. UThixo wamsikelela kuloo nto, injalo loo nto. Yeah, biyena bana uyakuthetha nantoni nangoYakobi? Uyazi into yathethwa ngumprofeti okuxoxa okanye wayeprofeta ngokuchanekileyo uBhileam. Wathi nabana umsikelelayo uyakusikelela, nawuphina umqalekisayo uyakuqalekisa. Ndakuthabatha Yakobi ndamfumana njengosemhlabeni wasemzini kanye njengoba ukhozi lususela indlu yalo, ndamshukumisa ndamkhupha. Haleluya! Akuyingamandla, akuyingabugorha, koko kuya ngomoya wam, yitsho iNkosi. Khangela loo nto yehla ukuza kulaa ngqibelelo. Laa moya wasebenza ukuhla uya kwingqibelelo ekuKristu, ukuhla kuphumele kuye ngamnye wabo koko, usiza ukuphumela kanye. Ungakhathaliseki noba benza ntoni na, nokuba bathetha ntoni na, nokuba benza ntoni na, ngokuqinisekileyo babe yimbewu yobulungisa. Kwaye apha ngethuba uAbraham olilungisa uzuko. Oh, ndiziva ndonwabe ngenene. Xa uAbraham olilungisa wahlangana noMelkisedeki owayenguThixo ngokwakhe. Ukumkani waseSalem, ongukumkani weYerusalem, ukumkani woxolo. Wayengenayise, wayengenanini, wayengenasiqalo samisa nasiphelo sabomi. Ibe wayengubani? Usaphila? Akazange azalwe, akasokuze afe. Wayengazange abe nayise okanye nini, akazange abe nasiqalo samihla okanye siphelo sabomi. Ndixelele ukuba wayengubani na? UThixo ongenasiphelo. Kule nto siyibiza ngokuba yi, oh, ndiyayilibala nje kuba niyibiza ngokuba yintoni na loo nto ngoku. Ithiyofani umzimba womoya, yiloo nto yiyo. Kanye njengoba hayi uyintsomi kodwa ibe yinto nje eyenziwe yabonakalaliswa. Kanye njengoba wezayo kuAbraham entetheni phaa phezulu njengengelosi waprofeta waxelela uSara ukuba uhlekile emva kwakhe njalo njalo. Inye into, yinto enye. Kwaye nanko yena yelapho wahlangana noMelkisedeke. Kwaye uyisemkhulu kayise uAbraham embewini yelungisa wahlawula izishumi uMelkisedeke, kwaze oko kwabalelwa kumzukulwana womzukulwana wakhe apha ezantsi imbewu yelungisa. Ngoku nantsi imbewu yenyoka isiza. Ngoku khumbula kuya kubakho ubutshaba, imfazwe phakathi kwazo. Imbewu yenyoka iyeza ivelisa ntoni ke? Ngoku masithabathe iminyaka embalwa yokuqala. Ngoku khangela kuba kwenzeka ntoni na apho, siza kuyifunda apha phantsi kuba ndisandula ukuyiqwalasela. Imbewu yenyoka yavelisa uKaini. UKaini waya kwilizwe lakwaluphalaphala wavelisa ingxilimbela. Baza beza kwilizwe likaNowa. Babelumkile, befundile iingqondi zabantu. Ngaba kunjalo? Babengabakhe abavelisi bezinto ezintsha, inzululwazi. Hayi ngokuphuma kwimbewu yelungisa, kodwa ngokuphuma kwimbewu kaSathana, inyoka. Babengamadoda azinzululwazi, nabakhi, namadoda adumileyo, abahlohli. isibhalo sitsho njalo babesebenzisa isinyithi babesebenzisa intsimbi babesebenzisa iinkcenkce babevelisa izinto ezintsha babesebenza ngeenkcenkce ezahlukileyo bakha izindlu nanjalo njalo isibhalo sitsho njalo kwaye babengabanyelisi bembewu yomfazi unowa ilungisa ingaba kunjalo masibalandele ukubheka phambilana ngoko sibabona bephaa phezulu enqanaweni yonke into eyitshabalela yafikela kubunyukunyuku obunjani besona baze balawula babe belumkile bengabanengqondo wathi uthixo wakhangela izantsi kwamkekho baninzi bashiyekileyo ngoko wathi nje wathabatha onwana osapho lwakho waba ngenza enqanaweni waza wanisa amanzi ehlatshabalalisa yonke loo nto wathabatha inokwamnyusa kwangaphambili kunjalo yayilapho yonke imbewu phantse yonke imbewu kodwa injongo yakhe imele kukuba izaliseke ngoku unowa noonyana bakhe ababephuma uham shem noyafete bephuma kumnombo wamalungisa imbewu yaphumela njani ke imbewu yaphumela ngapha enqanaweni kanye njengoba yenzayo ekuqalekeni ngomfazi amakhosikazi apho athwala imbewu kasathane ayiweza enqanaweni njengokuba uefa wayithwalayo imbewu kasathane ukuze azale ukhayini umfazi nifaka uba wafazi ezipulpitini ukuba babe ngabashumayeli ibhayibhile igxibha loo nto upawulos wathi ukuba umntu ucinga ukuba ngumprofeti okanye ungomoya oko kuba ngomoya makaziqonde izinto endizibhalayo ngokuba ziyimithetho yenkosi kodwa ukuba akazi makahlale nje engazi kungoko ndahamba ndaphuma apha kwicawe yasebhaptist umzana ufreeman ebelapha ngekudala kwixesha elidlulileyo ndiyacinga uba wayekho ngoko kuhlwa ugqirha udavis wathi uza kumaphaya ubathambisa apha abafazi ukuba babe ngabashumayeli ndathi andisayi kuyenza loo nto hayi ngenene wathi kulungile ndiza kulahlela ngaphandle ndathi ndigxothwe kweyona ndawo ingcono ndathi elilizwi likathixo kwaye liyayigqibha loo nto kwaye andinakubambelela ngenxa yento uthixo ayigqibhayo hayi mhlekazi nabanawoyenzayo loo nto babonisa ukuba bangabafundisi bobuxoki abaprofeti bobuxoki ibhayibhile ithe baya kuba ngabo baqhathe nabanyuliweyo ngokwabo ukuba bekunokwenzeka nantso ke kaphela le nto ngoku kwaye kwaphuma apho ngoko kweza uham uham nenkosikazi yakhe nabanye babakho isiqalekiso sabekwayo kuye ukusuka kwam kweza unimrod owakha ibhabhiloni waphuma ebhabhiloni kweza ibandla lobukatolika ukuqaleka kwayo wehla ukuza kwahabi kweza ukuhla ukusa kwahabi ukuya kungena kwiyuda iskariyoti ekuthungeleneni umchasi krestu kwaye kule mihla yokugqibela nanku umoya womchasi kristu nomoya kakristu umoya womchasi kristu uthi iintsuku zemmangaliso zedlula umoya kakristu uthi nguye izolo namhlana ngonaphakade umoya womchasi kristu uthi akwenzi mahluko nokuba ubhaptizwe kuyise nyana moya oyingcwele ugalelwa okanye ufefiwe nokuba intoni nayithetha into enye ibhayibhile yatsho ukuthi uthixo akanakusilela kwaye yena akanakutshintsha uza kukhonza bani kukuwe ngoku uthi bangahlala kunye utshilo ukuthi phaya enqanaweni mzalwana ubranham ube nabo babini uham nosete injalo loo nto injalo kanye uham wayengonge ndawo usete wayelikholwa ekwangolilungisa kulungile masilandele uham kulungile ngoku nango uham nosete kwinqanawa enye omnye ulilungisa abe omnye engongelo lungisa kwakukho unomyayi nehobe kuloo nqanawa inye kwakukho uyuda noyesu kwinkonzo enye kwakukho umchasi kristu nomoya oyingcwele kwibandla elinye kwaye namhlanje loo mimoya minye iyasebenza benokumila kokuhlonela uthixo bengabe nkolo kakhulu kodwa benokumila kokuhlonela uthixo uthixo bewakhanyela amandla akho kwabo ke khwebuka umoya oyingcwele uyabanga uyesu kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade uza kukhetha eliphi icala umchasi kristu uthi le incwadi nje yemfundiso siza kucengceleza imfundiso yabapostile ndimema nawuphina umshumayeli ukuba ndixelele apha imfundiso yabapostile ifumaneka khona ebhayibhileni ndiyakholwa kuthixo isenomandla wonke umdala wezulu nomhlaba nakuyesu kristu unyana wakhe emnye ndiyakholwa kwibandla elingcwele lobukatolika laseroma ubudlelwane babangcwele uyifumana phi loo nto ebhayibhileni kwaye niyokuhlala niyiphinda kumabandla yenu amakhulu obuwisile nobubhaptizi yimfundiso yomtyholi nabaprofeti babuxoki bayayifundisa kwaye ndiyathemba ukuba ndilikhathaza kodwa ndiyayibethelela loo nto kulo mnquba ninabalapha kunquba kabranham zilumleni kwinto yololo hlobo nanto nayikholwa kubudlelane nabangcwele abangasekhoyo kunqula imimoya mnye umlamleli phakathi kothixo nomntu lowo ke ngumntu uyesu kristu andikhathaza nokuba ngaphi na oomariya abakhoyo ndiyabona ukuba yayinjani nala mbewu yomfazi phaya emva ndiyabona ukuba imbewu yomfazi yathwala njani napha ukukhutshwa phaya khangela namhlanje imerika imerika iyimbewu yomtyholi yintoni na isizwe somfazi naka naiva eli lilizwe lomfazi injalo loo nto isizwe somfazi bayawubeka umfanekiso Ndakhe ndaya apha ngaphesheya kule kudala eSwitzerland. Abafazi bathi omnye omncinane umfazi onomalungelo wathi uyazi uba ndithe ndawela ndaya eamerika bathi abafazi banenkululeko. Ndathi mandixele into ekhokela kuyo loo nto ndaze ndaqalisa kumxelela wathi oh ibanenxeba ndifuni nanye kuloo nto leyo. Ndathi ikhokelela kuloo nto ke uyazi abazenzi izinto phaa njengokuba bezenza apha. Yintoni na? Mandikubonise ukuba iamerika ingumfazi. Kwiingqekembe zethu zemali kukho umfanekiso womfazi. Yonke into apha ingumfazi. Ndixelele akukho zixoxo zatywala zaneleyo kweli lizwe. Ungana awunako ukuhlanganisa izixoxo zotywala ezingama-40 kwesi sixeko nama-3 abafazi abakhangeleka bebahle abazigidayo besihlanga esitrato baya kuthumela ezogweni imiphefumlo emininzi kakhulu iwakukhanuka kunokuba zonke izixoxo zotywala zinokufaka kwesi sixeko. Injalo kanye loo nto kubanina ke ngoko mfazi uyintoni yena unguthixo weamerika. Thabatha omnye wabadlali badala bemifanekiso bhanyabhanya unyukele phaa ethathe kane okanye kahlanu ehlala nabathathu okanye abane abayena abahlukileyo ngexesha elinye kwaye abanye babalindinyanga bamaphepha bezithila bezixela ezo zinto bethabatha nemifanekiso yabo beze phaya phandle nize ninamantombazana amancinane ndithabathe umzekelo wenu kuloo nto. Ngokuba umama ophambi kwakho mhlawumbi umakhulu wakho ungaphambi kwakho uyabona apho isebenza khona lambe uyenyoka ngokuqinisekileyo yiyo yenze ntoni ke ukuba ubugwenxa buvelelwe kwizizukulwana ezilishumelinesine phantsi komthetho kuyavelelwa waphi ubugwenxa kulo mhla xa imbeko yobulungisa ilindele ukuba isebenze kwaye uthixo wathi uyakuza ixesha ukuba yena akatanga awunqamle umsebenzi akusayi kubakho nto ishiyekileyo sikwixesha lokuphela zingela amalungisa ngokuhlwa nje hamba kuso sonke esi sixeko o ufumana amalungu enkonzo athembeke kangako kumabhaptizi nakumapresbitari njalo njalo njengokuba yenokubanja akho kodwa abananto yakwenza nothixo ngaphezu kokuba umvundla unokwenza ngezihlangu zekhephu abazi into ngaye inye into abayaziyo ungumkristu ndingumkatolika ungumkristu ndingumbhaptizi ungumkristu ndingumpresbitari ungumkristu ndingumpentekoste loo nto ayinanto yakwenza naye ungumkristu ngokuba uthixo ngoba balo lwakhe wakusindisa kwaye uyazi ngaloo nto kwaye kukho into itshintshileyo ebomini bakho ukuze uphile ngokahlukileyo kwaye ungumntu nesidalwa esitsha kukristu yesu ngokuqinisekileyo kodwa uyabona apho ikho imbewu yenyoka yayiyintoni imbewu yenyoka lukrexezo uyalandela ukrexeza noefa kwenzeka ntoni kuloo nto yezisa ntoni loo nto yintoni ngokuhlwa nje khangela phaa emva ngaphesha kwiminyaka embalwa edlulileyo xa kwathi ingoma yokuqala yavela nina abantu badalana xa kwathi babedla ngokuzihlolisisa ingoma ngaphambi kokuba bazivumele ukuba ziculwe kunomathotholo kwaze eyokuqala yavela yeyileya zinyuseni mantombazanana zinyuseni ibonise ngamadolo enu amahle nezinto ezilolo hlobo hleka utata nomama banike wonke uhahaha nalo elokuqala baliyeka lanyebelezela langena ucinga ukuba uphi laa mfo ngokuhlwa nje wabhala elo culo ufile ucinga ntoni ngoclara bow owavela kuqala wathi amagophe anobungozi nenye ukanti lasestratweni elathumela amawakawaka imiphefumlo ezogweni ucinga uba uphi ngokuhlwa nje wafa kudala kwixesha elidlulileyo uphi apho wakhoyo nala mzimba wakhe ulele ngaphesheya phaya ubolile lithunini nemsundululo neempethu ziwudle wavuthuluka umphefumlo ulele phaya ngaphesheya phambi kothixo olilungisa iphi indoda eyathabatha lo mfazi yenza ezo mpahla zindala zingcweleyo bazinxibayo ukuze ibatyhale kwelinye icala iphinde ibase kwelinye yabafaka kwindawo engafanelekanga ngoko bayenzela ntoni loo nto kutheni uba ninxibe ezo ntlobo zempahla kuba nifuna ukuba amadoda anijonge kwaye akukho ndlela yimbi inokucaciswa ngayo kwaye uyazi ukuba xa usenza loo nto ukuze umone umdala akujonge uyazi kwenzeke ntoni kwisihlalo sogweba uthi mzana ubranam ndinyaniseke kumyeni wam kangangokuba ndinokuba nako uya kubalelwa ekubeni unetyala lokukrexeza uyesu wathi wonke umntu okhangela umntu ongumfazi amkhanuke sele ekrexeze naye entliziyweni yakhe xa laa ndoda imele kukuba iphendulele ukukrexeza iya kuba ngubani owayibangelayo loo nto yindlela owazinxibisa ngayo wazizisa ngoku andithethi kuthi ufanele kukunxiba njengomntu othile ophuma kwibhokisi yakudala kodwa ungakhangeleka njengokukhulu njengenenekazi ukuphuma apha uzihlube ezibhlukhwana zenu zifutshane ukhine umtyana ujikele ngolo hlobo lube usana lwakho lunamehlo afana nesityana somdizi unomdizi emlonyeni wakho usihlange esitrato akukho sizathu sibhadlileyo sokuba wenze loo nto usenokuba unyaniselile eneneni kodwa umtyholi uyakusebenzisa ukuba ube sisixhobo njengoba wenzayo kuefa kutheni nje ukuba ibe sizwe somfazi ngokuba sikhokelela kwihlelo lobukatolika siyintoni namhlanje soze ubeve bemphatha uyesu ah mariya umariya unina kathixo usisileya ongcwele nazo zonke iintlobo zabangcwele abangcwele abafayo apha ungekudala ezantsi ndandiphaa ezantsi emexico unyaka opheleleyo naku kusiza usiza nalo mfazi kuzihuka amadolo alo ehuqeka ngolo hlobo ezifihla elila ephakamise izandla zakhe wabe uyise ehamba ecaleni ephethe abantwana ababini belila umama ebulaleka ngoko kuba omnye umfazi wabambiza ngoba ingcwele ebhubhini wabe nomfanekiso wakhe ocingiweyo phaya phezulu endulini isithandwa sakhe esithile sambulala waye kwathi nje ukuba abulawe ngolo hlobo kakade uyingcwele wayengumkatolika ngoko ke wayehamba esiya enguqukweni wanyanzeleka ukuba arhuqe imayile ezimbini zonke enyuka ematyeni ukuya kuloo nguquko. Mzalwana, ukuba kukho into enye endimele ukuyenza, uYesu Kristu wafela ilize. Ngoba balo ndisindisiwe kungekho kwam kodwa kungokuthanda kukaThixo nangokulunga kukaThixo. Awo bacholokholo bendawo bandibuza bathi mnumzana uBranham oluncinane usana oluncinane obelufile lwazalwa buyiselwa ebomini nezinto ezimbalwa apho. Amashumi amathathu amawaka amakatolika, hayi uxolo, yenge amashumi amabini amawaka. Amashumi amathathu amawaka kwakuseAfrika. Amashumi amabini amawaka amakatolika amkela uKristu njengomsindisi wawo ngaxeshanye ukwenzeka kwaloo nto. Yimi phakathi eMexico esixekweni. Bazawu bapriste ababananto yakuthetha, baye baninzi kakhulu, baqala isidubedube. Baye baninzi kakhulu kwelo kuqala. Ngoko bathi, mnumzana uBranham uyakholwa ukuba abangcwele bethu bangenza le nto inye nale uyenzayo. Ndiyazi imfundiso yabo, ndathi ngokuqinisekileyo ukuba bayaphila. Yabona? Ngoko awunakuba yingcwele yomkatolika ude ube ufile. Yes. Ngoko wathi, oh awunakuba yingcwele de ube ufile. Ndathi uyifunda phi loo nto? UPaulos wathi abangcwele abase-Efeso nakwabo bakuthixo. Abangcwele abase-Efeso wayefunda incwadi yakhe. Nabangcwele abakwezinye iindawo eGalati nabangcwele abaseRoma njalo njalo. Abangcwele abangcwalisiweyo. Uthini ngaloo nto? Wathi kakade ngoko asimele ukuba sitambulisane ngeBhayibhile. Ngokuba silibandla nento ethethwa libandla asikhathele nto ithethwa ibhayibhile yinto eyathethwa libandla wathi ithini imbono yakho ngoko ngebandla lobukatolika ndathi bendinqwena ukuba ube awundibuzanga loo nto ngenxa yokuba undibuzile ngoko ndiza kuxelela inyaniso yathi kulungile ndifuna ukuba undixelele inyaniso ndathi yeyona moya iphezulu yokunqula imimoya ndiyazi wathi uyifumana njani loo nto ndathi nantoni na enxibelelana nabafileyo kukunqula imimoya ndathi ukuba loo ngcwele iyaphendula ngoko isesihogweni ngokuba abo bathe bawela ngapha kwendlela eyam ibhayibhile yathi abanako ukubuya kwakhona injalo loo nto ndaze ndathi ukuba kunjalo ukuba ebeyingcwele ngumtyholo ethetha njengengcwele kwaye asiyiyo loo ngcwele indawo yokuqala waze wathi ngoko umzuzu nje wathi ninxibelana nabafileyo oku kwenu ndathi phi wathi uYesu Kristu wafa ndathi kodwa wavuka kwakhona akafanga koko uyaphila ukuze enze izinwini kwaye kuphela komlamleli phakathi kothixo nomntu ndingulowo wayefile kwaye ndiyaphila kwakhona kwaye ndiphila ngonaphakade ndinazo izithixo zokufa nezelabafileyo lowo uthandayo makeze asele ngesisa kumanzi wobomi oh nguthixo wethu lowo nguthixo wethu lowo kwaye imbewu yobulungisa seyiza kuphela thetha nabantu ngezi zinto thetha nabantu ngokubuyela kwindlela yebhayibhile thetha nabantu ngemimangaliso thetha nabantu ngaloo nto eyabo inkonzo ayikholelwa yiloo nto ngoko bangabantwana abayimigqakhwe kuthixo ibhayibhile ithe uba sizinyamezela imfutshiso nezilingo nokuqwaqwa nokubizwa ngabazenzi ngcwele njalo njalo ngolo hlobo ukuba unakumelana naloo nto ungumgqakhwe womntwana awungomntwana kathixo ibhayibhile ithethe ngolo hlobo ndibize mzenzi ngcwele ukuba ufuna njalo ndibize nangantoni na uyifunayo okoko nje intliziyo yam ilungile kuthixo namava am edibana nebhayibhile kathixo ndiqhubela phambili ndisiya kweliyacala eyomhlekazi nantso into esiyikholelwayo nalo ibandla likathixo ophilileyo elingaveli kwimfundiso yezakwalizwi aliveli ngento ethile eyenziwe ngumntu uqonda ukuthile kobulumko livela ngokupheleleyo ngenyaniso ethiliweyo yokuba uYesu Kristu ngunyana kathixo ukuba nje bendinokuqonda kobulumko ngenxa yokuba ibandla lambhaptizo okanye ibandla lamoyisilela ndifundisa oku noku kwezinto xa ndizivale ebhayibhile ukuba ibhayibhile ukuba bendibhaptize egameni loyisenyana nomoya oyingcwele ndize ndifunde le bhayibhile abe umsimayile ndixelele ukuba ukho mntu ebhayibhileni wakhe wabhaptizwa ngenye indlela kungengalo igama likayesu kristu ndize ndiyifunde ndize ndiyibone ukuba loo nto inyaniso ndingaxhuphuleka emanzini ngokukhawuleza kangangoko ndinokuba nako ewemhlekazi ukuba omnye undixelele ukuba uYesu Kristu wayengumphilisi omkhulu ibe inkonzo yam ndixelele iintsuku zemangaliso zedlule ndibe ndiyiswele impiliso ndingabaleka kakhulu kangangoba ndinokuba nako ukuya esibingelelweni ukuya kuphiliswa ndingayenza ngokuqinisekileyo loo nto ubabe ndingumshumayeli ndibe ndinomshumayeli womfazi epulpitini yam ndize ndifunde ebhayibhile ndibone ukuba umfazi wayengamayelwa kushumayela ndingamkhupha apho nokuba indixobule isikhumba emqolo wayekhumbula ndihleli phaa emva kulaa ndawo akuyo udade urayithi ngobunye ubuhlungu laa mfazi ezawundilahlela ngaphandle komnyango ngenxa yokwenza into enjengaleyo eyomhlekazi ndathi awuzungena ebandleni lam nezinto ezilolo hlobo ngethi uba babedla ngokunxiba okanye banqumle ilokho ezantsi kakhulu ngolu hlobo nalaa nto ikhangela ngendlela embi ube phantse isiqingatha somzimba wakhe siphandle ndathi nabani na oya kuza ebandleni lam ngokuqinisekileyo ndiyamkhuphela ngaphandle waze umntu oziphethe kakubomncinane apha ezantsi usandula ukusweleka ungekudala emva koko wandibiza isifo wayeyintombi yomkatolika wenyuka wayaphaya waya kuhlala enento lolo hlobo ndakhangela phaya ndamhlola ehleli phaya phezulu baye bebecula ndakhulula ibhatyi yam ndaya phaya emva ndayibeka emagxini akhe ndathi nkosikazi uba uzawundiphulaphula ndishumayela ungathanda ukunxiba le bhatyi ngeli thuba uselapha enkonzweni kathixo yabona ngokuqinisekileyo wangqisha waphuma apho wayitweza loo miletyana wayinyusa waphuma kwesi sakhiwo wathi ukuba unenkolo andinawuvumela nemazi lenkomo yam ukuba ibe nohlobo olunjalo lwenkolo ndathi ungahlupheki ayisoze ibe nayo saze ke saba nentente wandibiza ngethuba wayesifa wahlaselwa intliziyo waye wayesifa umyeni wakhe weza wathi yisa ngokukhawuleza waye ndandiphakathi enkonzweni umfana omkhulu omdemi emnyango endilindile ndaze ndabaleka njengokuba ndangena emotweni yam ndabaleka ndaphumela apho ndathi ndinyuka apho ndahlangana nalo mongikazi mdala phaya phandle uhlala phaya ezantsi howard park nangoku wathi mfundisa kusekho sizathu sakuza kwakumalunga namashumi 2 eminyaka eyadlulayo ngoko mhlawumbi ngaphezulwana koko ndathi ubhubhile wathi seswoleke isithuba semizuzu emithathu wathi ukhale kakhulu angaba enoba nako ekhalela wena wathi ndinomyalezo wakho ndathi ntoni uthe uxelele laa mshumayeli loo ndathatha laa nto ngaye ancede andixolele ndehla ukuba ndiye kumkhangela umfazi omhle waye wayefumene ubunzima ngolo hlobo waye namachokoza amancinane phezu kwempumlo yakhe umfazi omhle waye loo machokoza ayekhangeleka ngathi athe gqi amehlo akhe abe ephume ngokupheleleyo kwimingxuma yawo ayephakathi kokuba abuyele emva kakade izibilini zakhe nezintso zazishukumile kuphuma ivumba kuyo yonke loo bhedi ngolo hlobo aza umyeni wakhe wakhangela kum wathi umzana obrenham yenza umthandazo ukuba ebefuna ukukubona ndathi umthandazo owenzelwa yena ngoku awuselo ncedo icala othambekele kulo umthi lelo cala owela kulo yabona musani ukulahlekiswa uthi kwakangokuhlekisa loo nto umntu ahlwayela yona uya kuvuna yona uyayibona ukuba iphi na ngoku kwenzeke ntoni khangela umfazi onokwenza loo nto khangela kubafazi abaphila phaa ngaphesheya umfazi ongocunayo yayiyintoni intombi yakhe umbhaphazeli iyintoni intombi yobhaphazelayo ingose lula werock and roll iya kuba yintoni intombi yayo yintoni na uyayibona imbewu yolulungisa khangelani kuni mabhaptisi uyalani emva kwixesha eladlulayo uyalani emva kujohn smith owaveza nina nina mabhaptisi ngoko wathandazela isono sabantu wade walila ethandaza ethandazela abantu ade amehlo akhe adumba avaleka ndaze inkosikazi yakhe kwanyanzeleka ukuba imkhokele ukuya kumdlisa etafuleni kwisihlo sakusasa nibe nina mawuyisile jikelele apha nifake amatye enqabuleyo ezimpumlweni nasezindlebeni zenu sikhangeleka kwesali zasemacaleni zikamtyholi niphuma ninxibe ezimfutshane nezinto ezinjalo ngethi uba ujohn smith omdala omnye wabadala bebandla lamawisile phambi koba afe enama85 eminyaka yobudala washumayela intshumayelo emfutshane eminyaka iiyure ezine kwanyanzela ukuba bamfunqule bamkhwelise epulpitini kwaye nanga amazwi akhe okugqibela wathi ndothuke kakhulu izenzo zenkonzo yamawisile wathi nditsho neentombi zenkonzo yamawisile zinxiba imisesane yegolide eminweni yazo angathini ngoku kunxitywe iibhlukhwe ezimfutshane kuculwa ekwayalweni benibaleka kakuhle kwenzeke ntoni nixelisa umama wenu yiloo nto kanye naso isizathu sokuba singafuni nalinye kula mahlelo ajikeleze kule nto okanye anqanyiselwe apha singamawisile singamabhaptisi singukristu nje yiye ke ilolo hlobo khululeka ngoku yayibona imbewu yenyoka angahlawula ntoni umfazi onjengaloo ngoku ingenza ntoni loo nto intoni baqhubeka ukuza bawatyhalela emva amabhaptisi bawatyhalela emva amawisile bawatyhalela emva amapresbitari benza ntoni ke abantu babuyela umva njengonina wabo ihenyukazi elidala nabo ke besenza ubuhenyukazi ngokufanayo kulungile akwenza imahluko bantywiliselwe batshiziwe bona bezile bavuma izono basithathile isalelo sabo seenyanga ezintandathu abaselanga kakhulu ngelo thuba njalo njalo babe ngamalungu alungileyo bahlawula kakuhle ngeobethu loo nto ayinanto yakwenza neziqhamo zomoya iziqhamo zomoya lukholo ukholo kuyesu kristu nguye izono namhlanje ngonaphakade uthando lobuzalwane uvuyo ukholo ukusekakade umsindo ukulunga ububele ukunyamezela ukuthobeka ubulali nazo izinto iziqhamo zomoya kwaye sithabatha umntu kulungile uphila ubomi obulungileyo ebumelwaneni wenza ngokunjalo noesawu uesawu akazange enzakalisemntu kwaye uesawu wayengonge ndawo kodwa uyako bephuma kwisizalo esinye wayengokathixo imbewu yonge ndawo imbewu yomfazi imbewu kathixo yaphuma ngoku uyabona ihlile yonke yafikelela koko ishiyekele kwintoni ehlabathini namhlanje ndiza kuyithetha ngendlela erhabaxa kakhulu ndiyibethelele ukuze siqale imvuselelo emva koku inkonzo elandelayo imelwe kukuba yakheke kwaye ndincede andithethi oku ngokunyelisa andikuthethi kuba ndingumntu ombi ufikelele endaweni kwabakhulu iqela lemigqakhwe yabenkolo abantwana bayimigqakhwe nantso intetho yam yokugqibela kufikelele kanye kuloo nto niyayazi ukuba yinyaniso kufikelele kwindawo apho ikukujoyina inkonzo namalungu enkonzo benokumila kokuhlonela uthixo bekakhanyela amandla akho kwade kwafikelela kwiqela labanqulayo abantwana bemigqakhwe yiloo nto ekuyiyo yintoni elandelayo eshiyekileyo kukho isikhuhlumbisi esibhapha phezulu esidinga phaya phesheya iqela lazo izikhuhlumbisi esinyithi nayo yonke enye into zilinde nje amandla okuba afike kwaye kuya kubakho intshabalalo yomlilo njengokuba yayikho ngamanzi kwaye zihlobo nokuba nenza ntoni na ukuba ungumkristu ube unothixo entliziyweni yakho ube usazi ukuba udlule ekufeni wangena ebomini ufanele ukuba ube ngoyena mntu onwabileyo kwihlabathi lonke xa umoya ingcwele kuwe ngoko ibhayibhile ithi uyesu kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade amahlelo enkonzo athi kodwa thina sikholelwa ukuba imimangaliso idlule umoya oyingcwele uthi amen uyesu kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade makube njalo ukuba ibhayibhile ithi gugukani bhaptizo nonke ngabanye egameni kayesu kristu ukuze nixolwe izono niya kwamkela umoya oyingcwele uba idinga likuna kubantwana benu kwiintlanga bonke abasekude esukuba inkosi uthixo wethu esukuba inkosi uthixo wethu iya kubabiza yabona hayi njengokuba amawisile ebabiza amabhaptizi ebabiza yabona oko esukuba inkosi uthixo iya kubabiza omkela lo moya oyingcwele babhaptizelwe egameni likayesu kristu yiloo nto iyathethwa ibhayibhile xa kuthe kwenzeka oko uthi amen icawe ithe o akwenza umahluko oko kodwa lo moya oyingcwele ukuwe uthi amen kwilizwi lakhe
Man shall not live by bread alone.
Umntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngelizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Nantso ke. Ndifuna ukuba undibonise isibhalo apho sake sathi liapile elaqala le nto iqhubeka ngoku. Ndifuna undibonise ukuba babedle ama-apile. Ndibonisile apho uKhayini wayicinga kwaloo nto inye nalapho imbewu yakhe isacinga kwainto enye. Kodwa isityhilelo sokomoya sikaThixo siyaqondakalalisa ngeBhayibhile ukuba yayikukuhlangana ngokwazana indoda nomfazi kungekho mthethweni. Naku apho ingxilimbela zakho zivela khona naku apho siphuma khona isono sakho naku apho ukungcola kwenu kuphuma khona naku apho kwakuthe kwehla khona ngoku qaphela kukho konke oku okukhangela inyoka yayilumke ngokuphindiweyo imbewu yayo yasoloko ilumke ngokuphindiweyo kwaye ndingathanda ukuqabela ngaphezulu kule pulpiti ndikhriphule lo mboko ngesandla sam ndize ndivelise iinyawo zam ngaphaya kwepulpiti ndikuthethe oku kwaye namhlanje ziphi iingqondi zenu ezinkulu umlungiselelo wakho oye wehla wafumana bonke ubulumko kolwazi aze aphakame abe ngumlungiselelo womabandla angawona amagulu akhoyo kweli lizwe nezinto ezinjalo ezilolo hlobo imephi imbewu yenyoka kwiindawo ezilumkileyo ezinengqondo ezilolo hlobo ukulumka izifundiswa ezinobuqili naku apho imi khona naku apho ingqinqe khona akuyingamandla akuyingabugorha koko ngomoya wam itsho inkosi yabona nantso apho ikhoyo ukuze ke uthathe umzalwana omncinana phaa ezantsi ekoneni elile ngokunje amehlo akhe aphume kube mhlawumbi emi apho ebetha ikitala endala esithi umzalwana yizafumana inkosi umlungiseleli uyedlula athi ha andingeke ndivume ibandla lam ngoba andinakuzibandakanye andinakuvumelana andinakuvumela ulidi nojoni nabanye ukuba bandibone ndijikeleza kwiindawo ezinjengaleya hamba mbewu yomtyholi usingise kanye kwindawo yakho yokugqibela yaphakade nakanjani na injalo loo nto bendisenokuthetha elinye ilizwi apho kwaye ndithe abantwana bam igqakhwe kwaye iphantse ukuba lapho kanye uba uyabona wena akukho mntu unokuza kum engathanga uba wam amtsale kwaye konke ukuzayo kum ndiyakuvusa ngomhla wokugqibela akukho nto iyakulahleka ndiyifumene ndiyakuyigcina akukho mntu unokuyenza ngaphandle koku konke kukuye akukho ukuthi ndenze into yanye lubaba lukathixo olwenze konke ngoko akukho kwanto ndiyenzileyo ndizange ndibe nanto yakwenza awuzange nawe nayo phi na awuzange ufanele into nokuba inye uthixo wenza indawo nendawana yakhe awuzange uguqule umnwe wakho nakwindawo yayo awuzange uthi kulungile ndiphuma kwisapho olulungileyo ndenze oku loo nto ayinayo nanye into yokwenza naloo nto uthixo nguye owayenzayo lubaba lukathixo uxolo ngoku ayikabiyo intsimbi yeshumi elinanye entloko kodwa ndiza kuvala nakanjani na yabona bangaphi abaqondayo ukuba ibhayibhile iyathetha ngezinto ukuba ziyinyaniso nina bantu bomnquba kaBrenham ingakumbi ngoku loo nto imalunga nje nesinye kwishumi elinesithandathu kwinto esiyifundisayo kodwa khumbula nina bemi ecaleni ndisenokuthi nina bantu bangezi apha kuba bengamalungu indlela esikholwa ngayo le nto ukuba oku yibhayibhile kwaye ibhayibhile iyinyaniso kathixo kwaye siyakholwa ukuba kwitestamente endala ngoku babe nendlela yokwazi ukuba yayiyintoni na eyayiyinyaniso nento eyayingeyonyaniso ngoku siyazi sonke ukuba babe nomthetho obhaliweyo bangaphi abayaziyo loo nto umthetho imiyalelo yayisetyeyeni nanjalo njalo kulungile kwaye umthetho usemyalelweni kwathiwa uze ungakrexezi umntu okrexezileyo uyakuxulutywa yabona lowo yayingumyalelo waze umthetho waphezu kwaloo myalelo ngoku itye yayihlala ngolu hlobo imithetho yayibhalwa phantsi phaya yaye imithetho yemiyalelo yayisengxoweni ecaleni letyeya ukuba umntu wayesihla apha akrexeze azokufikelela apha afumane loo nto yayithethwa ngumthetho mxulubeni babemthatha bamkhuphe kwangoko bamxulube uyiloo nto umthetho wawusemyalelweni ngoku babe nezimbini iindlela ezazingaphandle koko zokwazi zihlala zintathu njalo njengobungqi babe nayo enye indlela yokwazi leyo kwakuthi mhlawumbi ube ngumprofeti okanye umphuphu bangaphi abayaziyo loo nto ukuba kukho phakathi kwenongomoya okanye umprofeti mna ndiyinkosi ndiya kuzazisa kuye ngamaphupha ndithethe naye ngemibono injalo loo nto ngoku wayeba ngoprofethayo ngoku uba umntu uyafika athi o haleluya ndiyifumene ndiyaprofeta ngoku egameni lenkosi ngesityilelo babe ngayivumeli loo nto ukuba ihambe ngolo hlobo njengokuba nisenza nina babeyihlola loo nto ngothixo kuqala ngoku kwisigcina sifuba sika-aroni babe nento babeyibiza ngokuba yi-urim tumim bangaphi bakhe balifunda elo gama yayiyintoni yayingamatye alishumi elinesibini amathandathu kwicala ngalinye oba ukhulu abalishumi elinesibini ijaspa juda njalo njalo konke ukuhla amatye alishumi elinesibini ukuze ke bathathe lo mprofeti okanye umpupha axhome esi sigcina sifuba phezulu baze bamise apho baze bathi ngoku profeta usixele isiprofeto sakho inkosi ithethile kum yathetha izinto ezinje nakanje akunamsebenzi nokuba ikhangeleka iyinyani kangakanani na isenokuvakala ngokugqibeleleyo iyinyaniso kodwa ukuba ezazibane azikhange zihlangane zenze umbala womnyama unqamleze apho iurim tumim ezo zibane zidibene zahlangana kunye ukusebenza kwamandla angaphezu kwendalo ungqina yabona uthixo uhlala njalo elingqinela ilizwi lakhe yabona zize ke ezo zibane zinamandla angaphezu kwendalo zibe azikhange zidanyaze apho ngoko andikhathali nokuba ikhangeleke inene kangakanani na yayiyephosakeleyo ukuba umphuphi wayesithi ndiphuphe iphupha laze eli phupha latsho ukuthi uisrayeli umele ukufuthuka aye kwindawo ethile kuba amasiriya aza kuhla angene kweli cala amnqinge babemthatha loo mphuphi behle naye apho achaze iphupha lakhe ukuba ezazibane azikhange ziganyaze zingamleze phaya wayephosisa akunamsebenzi nokuba ukuba amasiriya ayesele elungile ehleli edabini phaya ngaphasheya wayephosisa hayi mhlekazi bona ngokuqinisekileyo kufuneka ibe yengqinisiswe ngeurim tumim ngoku wonke umntu uyazi ukuba oba kubingeleli budala babumkile buphelisiwe kwaze ke iurim tumim yemka kunye nabo siyayazi loo nto asiyazi kwaze ke ubingelelo obutsha bangena yintoni ingaba sinayo iurim tumim namhlanje ewe mhlekazi ilizwi likathixo ewe mhlekazi yilo eli ukuba nabani na unalo naluphina uhlobo lwesityhilelo okanye uthetha nantoni na okanye nayiphina imfundiso engahambi nango enci ingqinelane nebhayibhile kuso sonke sibhalo siphela uyaphosisa andikhathali nokuba uleliphina ihlelo lenkonzo ulunge kangakanani na ulumke kangakanani na ufunde kangakanani na uyaphosisa ukuze xa nabani na inixelela ezi zinto siye sazifundiswa enkonzweni ngoku anixelele ukuba uba uthe watshizwa kulungile uthethe ubuxoki loo nto ayisayi kudanyazwa kwiurim tumim xa ixelela ukuba ukugalelwa kulungile ukuxelele ubuxoki ukuxelela ukuba ubhaptizwa egameni lwayisenyana nomoya oyingcwele kulungile ukuxelele ubuxoki ukuba uxelele ukuba iintsuku zemangaliso zedlula ukuxelele ubuxoki ukuba uxelela kulungile ukuba abafazi bashumayele ukuxelele ubuxoki ukuba uxela ukuba kulungile kuwe ukuba uqhubele phambili namathele kwihlelo lakho lobunkonzo ukuxelele ubuxoki loo nto ayisayi kudanyazwa kwiurim tumim kwaye zingamaqela izinto ezaphuma ngaphakathi phaya kula unina omahenyukazi zehla zeza apho kwaye nako le nto sithi hlala kude nehlelo lobunkonzo siyabathanda abazalwana bethu noodade abangabaloo mahlelo wenkonzo kodwa uhambi ube usithi ndikumwisile yiloo nto ekwenze umkristu ngoku ungumkristu ngokuba uzelwe ngomoya kathixo akumelanga ukuba ube ngumwisile okanye umbhaptize awunyanzelekanga ukuba ube uyiyo nanye kwezo umelwe nje kukuthi uzalwe ngomoya kathixo yakholwa iloo nto phezu kwezi ziseko ke ukuba nabani apho ufuna ukusebenzisana angene ebudlelaneni kunye nokunqula efuna ukuba efuna ukumpiliselwa abhaptizwe egameni likayesu kristu nali iqula bayakubhaptizwa emzuzwini nje ukuba kukho nabani na abaninzi apha nabani na ofuna ukuza nangayiphina enye indlela sikhona njalo ngoku asinabulungu uza nje apha kweli bandla sikholwa ukuba ukristu ukulo ibandla lasewisile ibandla lasebhaptisi ibandla laserhabe unamalungu kuwo wonke ngamanye into nje esileleyo namhlanje sisiprofeto sobuxoko esivelisa ezo zinto iimfundiso zaloo mabandla ezichasene ngokupheleleyo nebhayibhile Ngoku kuba umuntu wenze loo nto yacaca kum, ndingaziqokelela ngokuqinisekileyo. Ndiyakholwa wanele umoya kaThixo ngoku ukuze ndiphengulule laa Bhayibhile ndilungise ke. Ukuba ndiye nje ndahamba ndabambana isandla nomshumayeli wabhala igama encwadini, ndibe ndisenentiyo nolunya entliziyweni yam, ndibe ndisenomona nempixano, ndibe ndingakholwa ukuba uYesu Kristu ngumphilisi omkhulu nezinto ezinjalo njalo, ndingalungisa phakathi kwam noThixo ngokukhawuleza okukhulu. Ndiyakholwa ngokuqinisekileyo ukuba ndingenza njalo. Ndinganyaniseka malunga naloo nto, ndingahamba ndiye kulungisa phakathi kwam noThixo. Ukuba ndiye ndabambelela nje ngenxa yokuba ndingumbhaptizi okanye umwisile, ndingehla ndifumane uKristu entliziyweni yam. Ndingayenza loo nto, ewe mhlekazi. Ngoku niyikhumbule le mvuselelo izayo eyakuthi iqalise inkosi ithandile kulwesithathu uzayo ngokufa ibekelwe phezu kweziseko. Khumbulani zihlobo, ukho uThixo oyinene ophilayo, injalo loo. UYesu Kristu ungunyana kaThixo. Umoya oyingcwele usebandleni namhlanje. Ngoku uba ndisuke nje kwakho umntu ondixelela loo nto, ndinganalo ilungelo lokuyithandabuza. Kodwa phulaphula ngenye imini phaa ngaphesheya ndiyinkwenkwe encinane ndandimi phantsi komthi ndaze ndambona ndamva. Wandixelela wathi zigcine kude kwaba bafazi bangcolileyo, zigcine kude kwimidiza, zigcine kude ekuthukeni ekusele nakuzo zonke izinto ndinomsebenzi ongowakho oyakwenza wakuba mdala. Ndiyazi ukuba yena uyinene uThixo ophilileyo ongqinelana nelizwi lakhe. Ndathi ndakuba mdalana indlela awathi wahlangana nam ngayo, indlela awathi wathetha nam ngayo, nendlela endambona ngayo phaa ngaphesheya njengetyholo elivuthayo wabe loo mlilo ujikeleza phaa ngaphesheya, indlela endambona ngayo ethetha ixela kanye into eyakuthi yenzeke kwaye lonke ixesha ichaneke kanye njengokuba inokuba nako ngokugqibeleleyo ngolo hlobo. Kwalowo wathetha ezo zinto zigqibelele ngolo hlobo isekwanguye lowo ndiphefumlela ukuba ndifundise le Bhayibhile kanye ngale ndlela ndiyifundisa ngayo, injalo loo. Ngoko ivela kuThixo, kum nguThixo onamandla onke, ikwanguye izolo namhlanje ngona phakade. UYesu wathi ndaphuma kubawo ndiya kubuyela kubawo. Ekuzeni kwakhe ngethuba wayenguThixo entlango wayekukukhanya okuvuthayo. Wayebangaphi abayaziyo loo nto? Wayekukukhanya okuvuthayo, intsika yomlilo. Waye weza apha emhlabeni waze wathi ndivela kubawo yaye ndaphuma kuThixo ndaye ndibuyela kuThixo. Ekufeni kwakhe wangcwatywa wavuka kwakhona, waze uPawulo osendleleni yakhe eya eDamasko wahlangana naye kwakhona. Wayeyintoni? Eseyintsika yomlilo, ewomhlekazi. Wenza ntoni yena ekufikeni kwakhe emhlabeni? Wenza ntoni yena ekuhlanganeni kwakhe noPawulos? Wenzani ukumthuma kwakhe? Wamthumela kumprofeti owamxela ukuba makabhaptizwe, wamxela into amakayenze, wambeka izandla waze wamphilisa, emxela ukuba ubone umbono. Lo Yesu mnye ulapha namhlanje esenza ezo zinto zinye kwaye eseyiloo ntsika yomlilo inye, ifundisa kwa ezo zinto izinqinela ngelizwi lakhe nangemiqondiso nezimanga. Ndivuya kakhulu ukuba ndibe ngumKristu, andiyazi into endinokuyenza. Ndiyavuya ukuba nawe ube ngumKristu kwaye nina mnquba apha ndanixela ukuba sizawuliguqula igama lale nto. Ayilunganga ukuba ibizwe ngokuba ngumnquba kaBrenham, ngumntu nje lowo, yabona. Siza kuyitshintsha igama layo silenze libe gama limbi. Siza kufikelela kuloo nto emva komzuzwana. Ndifuna nje ukuba ibe libandla loThixo ophilileyo. Andifuni ukuba ibe yiwisile, ibhaptizi, irhabe eyomoya. Ndibonke abo bantu ndibathanda ngentliziyo yam yonke. Andazi ukuba ngowuphi ongowuphi, andinakunixelela. Ndimelwe nje kukushumayela ilizwi, ndithula umnatha ndiwutsale. Kukho amasele, kukho izigcawu zasemanzini, kukho inyoka, kukho intlanzi, ngokunjalo kukuThixo ukugqiba loo nto. Nditsala nje umnatha ndishumayela nje ilizwi ndiwutsale ungene, ndize ndithi naba Nkosi bejikeleze isilingelelo, uyabazi wena abangabakho, wabazi ukusukela ekusekweni kwehlabathi. Andazi ukuba ngowuphi na onguye, uwe owaziyo. Ngoko kukuwe Nkosi okona kungcono endinokwenza oko. Ndiza kuwela ndiye ngapha ndiphose umnatha kwenye indawo ndifumane elinye iqela lingene. Nantso kuphela into endinokuyenza, kulungile. Ngokukhumbula nabana ufuna ukubeka idinga lokuhlangana, tsalela nje umnumzana uMessia apha okanye uButler ku-21519. Siyakuvuya ukukubona. Ukuba isihlobo sakho siye sangena kwanyanzeleka ukuba siphume ngokukhawuleza ngethuba lalo mvuselelo, ngoku ndiza kuya ukusuka ngokuhlwanje ndibe ndodwa, ndimke isithuba sentsuku ezimbini ngoku ndindedwa. Ndingena nje apho ndiye kufunda ngolu hlobo. Nkosi ukufutshane kum, ndiyazi ukuba ulapha kwaye ilizwi lakho lathi wena uyakusondela kwabo basondelayo kuwe. Ndihlale ndithandaze ndilindile ndide ndibone laa ntsika yomlilo iqala ukushukuma, ndiyazi ukuba sekulungile ke ngoku. ukuze ndihambe ndiyongena ekongeni senzele inkonzo yempiliso ukuya kuthandaza nokuya kwenza endinokwenza ukunceda abagulayo nabaxhalekileyo. Siyabubulela bonke ububele benu ngoku kwaye xa nitheneza izani nikholwa kwaye silindele ukuba nenkonzo enkulu. Ndifuna ukuyithetha loo nto umzana uJeffries ulapha ngokuhlanje, sifuna ukubulela kumzana uJeffries nomsebenzi wakhe. Ndiyakholwa ukuba uphindele eziqithini njalo njalo. Siyavuya ukubona umzalwana odade uWright nabaninzi benu bantu balapha kwaye ndibone igqwetha uRobson apha emzuzwini odlulileyo engena emzuzwini odlulileyo bendifuna ukumncoma ngomyalezo wakhe awayeuqhuba ngenye imini. Akho mntu athoyo kwaye ngubani na ndandinentloni. Wayenomyalezo onguwo ngesiprofeto, into efana nento ebendiyishumayela ngokuhlanje. Kwaye ngoko bekukho omnye umlungiseleli apha kusasanje okanye phezulu umzalwana uSmith ophuma kwibandla lamawisile okanye kwibandla likaThixo phaa ngaphesheya. Andazi nokuba ukhona na apha ngokuhlanje okanye hayi. Xa uthe wema apha kule pulpiti ukhangele phaa emva kuba nzima ukubona kusezantsi uyabona kwaye anawuba nakubona. Kwaye ukuba ukho umzalwana uSmith siyavuya ngobukho bakho. Kwaye asinguye lo hleli kanye apha lo mzalwana omncinane waseGeorgia kanye apha emva ehleli ngakumzalwana uCollins. Ndiyavuya ukubona unyukile walapha kwakhona ngokuhlanje umzalwana. Kwaye ninonke mntu ngamnye kuni yazazi ukubani ngobani na. Ndiyakholwa ukuba lonke udade nomzalwana apho sasiye kuthandazela intombi ngaxesha elithile kanye apha ugqirha uhleli phaya ecaleni. Inkosi ukusikelela ugqirha. Ngoku nincede ningazivi nikhubeka kum ninabalungiseleli nabazalwana ngendlela endingqongqo ngayo ukubethelela oku ngokulukhuni kangangoko nako. Lo ngumnuba wethu into esimele yona leyo kwaye sifuna ukuyibeka kanye elizwini sibagungqise ngalo. Ngoko kuba nje uthe waphuma emgceni siza kubuyela kuwe sithi wazi ngcono yivele nto kwikhasethi. Yabona nantso ke yiyo leyo ekhasethini. Sinokuninzi okokunye okumele kukuqhubeka ngoko liyo kodwa sini noko kungako kufuneka nje nihlale naloo nto kwaye siza kulungisana okunye bakho emzuzwini nje njengoba indoda ethile yayisidla ivatala imnandi ngenene kodwa kusekho enye sisenokuninzi kwayo kwakhona okuzayo. Inkosi nisikelele ngokulunge kakhulu ngoku ngeli thuba sizawuba nenkonzo obhaptizo khona ngoku. Ingaba kunjalo mzana uNeville? Ingaba kukho umntu apha oza kubhaptizwa khona ngoku? Asikhathali nokuba ngubani na silapha ukuze sibhaptize. Phakamisani izandla zenu abo baza kubhaptizwa. Omnye ndiyakholwa ukuba ibingu apha inenekazi elilapha. Ingaba bekho omnye? Ngoku sinazo impahla apha zakokokubini amadoda nabafazi. Ngoku asithi shiya inkonzo yasebhaptizi shiya inkonzo yasewisile asitsho. Unalo ilungelo lokubuyela enkonzweni yakho. Kodwa ukuba ukabhaptizwa ngokwesibhalo egameni lenkosi uYesu, hayi egameni likaYesu yedwa ngoku, egameni lenkosi uYesu Kristu sisibhalo eso, ubhaptizwe ngokungekuko. Andifuni inkathazo ndakufika emlanjeni. Ndifuna ukuba yonke into icace njengoko ndaziyo xa ndibambe elo tikiti, yabona, kuba ndifuna ukukhwela ngelo thuba. Ndingakucebisa ukuba wenze kwaloo nto. Buyela enkonzweni yakho oko kuxhomekekile phakathi kwakho noThixo, nantso kuphela into endinokuxela yona. Kodwa kukho mntu esibhalweni wakhe wabhaptizwa ngayo naye ngeyiphi na enye indlela koko kungegama lenkosi uYesu Kristu. Kwaye kwabo babebhaptiziwe bayalelwa nguPawulos ongcwele owathi nokuba ingelosi ishumayele nantoni na enye mayiqalekiswe, wayela ukuba mabeze baphinde ukubhaptizwa kwakhona egameni lenkosi uYesu Kristu. Injalo loo nto kwaye wayenza. Kwaye loo nto wayenzayo wayela thina ukuba siyenze kwaye oko siyakwenza uThixo ethandile. Siyakholwa ekuhlanjweni kwenyawo, siyakholwa kumthendeleko, siyakholwa ekuzeni kwesibini kukaKristu. Izinto ezibonakalayo umzimba ophathekayo wenkosi hayi umoya kodwa umzimba ophathekayo wenkosi uYesu usiza kwakhona usebuqaqaulini. Siyakholwa kuvuko lwenyama lwabafileyo ukuza kwamkela umzimba hayi omdala oshwabeneyo njengokuba sasingene sinawo engcwabeni kodwa ongomtsha ebuqaqaulini bobutsha ukuze uphile ngonaphakade. Siyakholwa ekungafini komphefumlo ngokupheleleyo. Siyakholwa ukuba lunye uhlobo lobomi obunaphakade kwaye bobo bomi bufumana kuKristu Yesu. Injalo lonke kanye ngoko ke asikholelwa kubethwa lwanaphakade. Sikholwa ukuba sikho isoko somlilo isulfura evuthayo kodwa sikholelwa ukuba ivutha ngonaphakade ukuba unjalo ingaba unobomi obunaphakade. Bunye ubomi obunaphakade bobo buvela kuThixo. Injalo loo nto. Uyatshiswa mhlawumbi isithuba sezigidi zeminyaka, ishumi lezigidi zeminyaka, andazi, kodwa ungeke ube nobomi obunaphakade. Awunakutsha ngokungapheliyo. Unako ukutsha ngokungapheliyo kodwa hayi ngonaphakade. Uyabona, mkhulu umahluko phakathi konaphakade nokungapheliyo. Ukungapheli kungapheli, kubekho indawo ekuphelelwa kuyo. Oko kuthetha ukuthi isithuba sexesha, kodwa unaphakade awunakuba nako ukugwetywa ngokungunaphakade. Unabo ubomi obunaphakade kuba lunye kuphela uhlobo lobomi obunaphakade kwaye lowo unobomi obunaphakade uyaphila kwaye usikelelwa nguThixo ngokungapheliyo. Kodwa umphefumlo onayo loo mphefumlo uya yintoni? Injalo loo nto. Ngoko awunabomi obunaphakade ngokuqinisekileyo, unawo umgwebo kodwa hayi ubomi obunaphakade. Ngoko uyabona zininzi izinto ezisafuna ukufundiswa, sizafikelela kuzo emva kwexesha. Inkosi nisikelele. Ngoku masicule eliculo lakudala limnandi ngeli thuba udade wethu angenayo. Ndiyakholwa ukuba elinenekazi lilapha mhlawumbi. Rosela, ingaba ngumama wakho lo? ngoba ayifikelele inhliziyo yakho. Ngiyavuya ukubona dadhe usenza lonto ilunge kakhulu. Rosella Griffin ungomnye wezona sihlotyana silungileyo sakhe saba nazo. Ungumfazi oselula owayelixhoba lezingcinilisi abanye benu bantu balapha usenokuba ngukwasemzini. Urosella akhathali ukuba ndiyithetha loo nto. Wathi akuza apha eqongeni phaya phezulu ekwakuphi phezulu eIndiana nake nambona umntu olinikiniki wayengomnye wawo elelayelayo lona ixhoba lokunxiba. Apho ugqirha abani abakhulu baseChicago bathi kuye i-Alcoholics Anonymous nayo yonke enye into yamncama. Kodwa ngomunye usuku akufika enkonzweni umoya oyingcwele wabuphethula ubomi bakhe wamxela kanye apho yaphela apho indaba. Umjonge ngoku ndiyaqikelela unamashumi amathathu anento okudala angalunga kwishumi elinesibhozo uyathandeka umfazi oselula omhle akazange aphinde ayingcamle iwhiski emva koko asenomnqweno wayo uphilela uKristu ejikeleza apha ezitratweni kuyo yonke indawo enqinela uzuko lukathixo uboni nangumaxhoba ezinxilisi nakuzo zonke iindawo zembhaxu nayo yonke enye into kuyo yonke iChicago isenzela into inkosi. Wabhaptizelwa egameni lenkosi uYesu kwaye unina uyeza ngokuhlanje ukuze enze ngolo hlobo naye ngokuba uThixo angamphilisa yena ukuba uYesu wayenokumphilisa. Nantoni na enisukuba niyenza ngelizwi nokuba kungomsebenzi yenzani egameni le nantso into eyathethwa iBhayibhile kunjalo. Kulungile, ngoku sakuba nenkonzo yobhaptizo. Siza kuzicima izibano kwimizuzwana embalwa nje ngeli thuba silungiselela loo nkonzo yokubhaptizwa keke. Ngoko siya kulindela ithuba elimnandi enkosini. Ingaba uza kuyiqhuba inkonzo yobhaptizo ngokuhlwa nje? Kulungile, kungcono kungcono nizilungiselele kwaye ndiza kuqalisa ndiza kuculisa nezinto enjalo ngeli thuba niqhubekayo. Ngeli thuba basalula iimpahla zokubhaptiza dok ngokukhawuleza. Kulungile, masicule nje elinye lalam alungileyo madala kwaye side siyenze loo nto njengokuba sihamba kufanele senze ntoni? Thabatha igama likaYesu uwe ezinyaweni zakhe. Ukumkani wokumkani ezulwini uya kumthwesa wakuphela uhambo lwethu. Kulungile, masime ngeenyawo zethu. Ndakucela into emasiyenze, guquka nje ubambe isandla somntu olapho uthi, "Unjani mzalwane, ndivuya kunene ukuhlanganiswa kunye nawe."